Amen. Only be. Everyone say it. All things are possible.
Kale chimire kwa mpindi pangono chabe pamaso pa ambue tien ife tuelenge kuchokera mumau ake muexodo mutu wa 4 Mose anayankha ndipo anati koma taonani iwo saka ndikhulupirira ine kapena kumvera mau anga pakuti iwo adzati Yehova sanaonekere kwa iwe ndipo Yehova ananena naye iye icho ndi chani chili mdzanja lako iye anati ndodo ndipo iye anati iponyere iyo pansi ndipo iye anayiponyera iyo pansi ndipo iyo inasanduka njoka ndipo Mose anaitawa iyo ndipo Yehova anati kwa Mose tambasula dzanja lako nuigwire iyo kunchira ndipo iye anatambasula dzanja lake ndipo anaigwira iyo ndipo iyo inasanduka ndodo mdzanja lake kuti iwo akakhulupirire kuti Yehova mulungu wa makolo awo mulungu wa Abraham mulungu wa Isaki ndi mulungu wa Yakobo waonekera kwa iwe ndipo Yehova ananenanso mopitilira ndi iye ikatsopano dzanja lako mchifuwa ndipo iye anayika dzanja lake mchifuwa chake ndipo pamene iye analitulutsa ilo taonani ilo linali lakhate ngati chisanu ndipo iye anati bwenziranso dzanja lako mchifuwa chako ndipo iye anabwenziranso dzanja lake mchifuwa chake kachiwiri ndipo analichotsanso ilo mchifuwa chake ndipo taonani ilo linasandulikanso kachiwiri monga thupi lake linalo ndipo zidzafika pochitika kuti ngati iwo sakakhulupirira iwe ngakhale kumvetsera kwa liwu la chizindikiro choyamba kuti iwo adzakhulupirira liwu la chizindikiro chotsatirachi ndipo zidzafika pochitika kuti ngati iwo sakakukhulupirira iwe zizindikiro ziwiri izi ngakhalenso kumvetsera kwa liwu lako kuti iwe ukatunge madzi akuntsinje ndipo ukawatsanulire iwo pa nthaka yowuma ndipo madzi amene iwe wawatunga kuchokera kuntsinje adzasanduka mwazi pa nthaka yowuma tiyeni tiweramitse mitu yathu kwa pemphero tsopano kodi inu muli ndi chopempha madzulo ano chimene inu mukufuna kuti muwadziwitse ambuye ingokwezerani mmwamba manja anu ndikuti ambuye mundikumbukire ine tsopano ine ndili nacho chosowa Atate athu akumwamba ife tikukuyandikirani inu kachiwiri madzulo ano pozindikira kuti pamene ife tikuweramitsa mitu yathu ku nthaka pamene ife tinachokerako ndipo ngati inu muchedwa ife tidzabwereranso ku nthaka koma ndi chiyembekezo chodala cha lonjezo chimene chili mwa Khristu kuti onse amene ali mwa Mulungu Khristu adzawabweretsa limodzi ndi iye Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha lonjezo la ulemerero ili ndipo ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mukumbukire mmodzi aliyense wa iwo amene anakweza mmwamba manja awo langanso ambuye ine ndikupemphera usiku uno kuti mukutsekera kwa ola ili la chikhulupiriro kuti inu mwapatse anthu chikhulupiriro chotero usiku uno kuti ambuye yesu adzakhale weniweni kwambiri kwa mmodzi aliyense wa ife kuti pasakhale munthu wofowoka pakati pathu ukatha usiku uno mulole wochimwa aliyense akazindikire kuti iye ali mukukhalapo kwa ambuye yesu ndiyenu akalape machimo ake ndi kupereka mtima wake kwa inu ndi kudzazidwa ndi mzimu mumaola oyipa otsiriza awa pamene ife tikuziona izo ngati mthunzi waukulu ukukwawira pa dziko lapansi Ife tikupempherera Mulungu utsogoleri wa umulungu usiku uno kwa ulankhula ndiponso kwa umvetsera ulole mzimu woyera utenge msonkhano utsopano ndipo munyemere mkati wa moyo kwa mmodzi aliyense wa ife monga mwakusowa kwathu pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake amen mukhoza kukhala Ine ndikudalira kuti usiku uno ife tikhoza kukwaniritsa chimene ife tikuyesera kuti anthu achione chenicheni chake chakukhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Tsopano mawa madzulo 2:30, onse amene ali ndi makadi apemphero adzakhala akupempheleredwa. Ndiyeno pofuna kukhala otsimikiza kuti palibe amene wasiyidwa wopanda makadi apemphero. Usiku uliwonse ife tikumapereka makadi ena apemphero. Ndipo iye adzawaperekanso iwo mawa pafupi, ine ndikuganiza pafupi 1:30, kapena china chake monga choncho, basi msonkhanowo usanayambike. Ndipo onse amene akufuna kuti adzapempheleredwe, aliyense wa okondedwa anu, alole niwo adzabwere ndipo adzatenge khadi la pemphero. Iwo ndithu adzakhala olandiridwa kwa khadi la pemphero. Ndipo ife tikuti, ine ndiwapempherera anthu kuyika manja pa iwo ndi kuwapempherera iwo. Tsopano ngati chikhulupiriro chanu sichingakwere kufika mukukhalapo kwa Ambuye Yesu ndi kumulandira Iye ngati mchiritsi wanu, ndipo inu ndikukhulupirira kuti ngati ife tingapemphere ndi kuyika manja pa inu kuti izo zikuthandizani chabwino, ife ndithu tili pano kuti tichite chilichonse chimene inu mukuchikhumba. Ndi chifukwa chake ine ndinazisiya izo mpaka mochedwa, ndinatalikitsa, ndinaona kuti aliyense amene ine ndikanatha kuti adzakhoze kufikira ndi kumugwira Mulungu pa maziko amenewo. Ndipo ife tilibe ochuluka kwambiri, alipo chipindachi sichachikulu. Ndipo kotero ife tilibe anthu ochuluka kwambiri, ndipo ife tikhoza kudzatenga mawa madzulo ndi kudzawapempherera onse amene ife tili nawo kuno, kuwayika madzulo kwa cholinga chimenecho kuti tidzawapempherere odwala. Ndipo ife tili pano kuti tidzachite chilichonse chimene ife tingathe kuti tithandizire kuupanga moyo kukhala wabwinoko kwa inu, kudzakupepuzani zolemetsazo mu ulendo uwu umene ife tili kuyendamo. Ndiyeno pa nthawi iliyonse imene aliyense angamvelere kuti iwo akufuna kuti abwere kwa Ambuye Yesu, zilibe kanthu kuti ndi gawo lanji la msonkhano limene likuchitika, inu muzibwerabe ndiye. Musadzadikilire mpaka akamapanga kuyitanira pa guwa, musadzadikilire mpaka mupatsidwe kuyitanidwa, inu mudzangobwera pomwepo, mudzamulandire Khristu, ndikubwera pomwepo, ndikudzamuvomereza Iye pomwepo, pakuti ndicho cholinga chathu chenicheni chokhalira pano, ndi kuti tiziona mioyo ikubadwira mu ufumu wa Mulungu. Ndipo tsopano, mawa ndi la Mulungu. Ndipo tidzakhala ndi Sunday School, mipingo, chifukwa chimene ife tikumakhalira ndi misonkhano yathu madzulo la Mulungu, ndikuti ife tisasokoneze msonkhano uliwonse mkomwe. Ife timakhulupirira kuti Khristu aliyense amayenera kuti azikhala ndi chalichi chakwawo mmene iwo amapitako. Khristu aliyense amayenera kuti azikomana pena pake ndi okhulupirira. Ndipo kulikonse kumene inu mumakomana, chimenecho ndicho chalichi. Tsopano, ngati ine ndikanamakhala kuno, ine ndikanakhala wa mmodzi wa mipingo iyi kuno, imene azibusa awa kuno, amene tikuchita nawo akuyimira. Bwanji, chifukwa iwo ali pano, akhala pa nsanja, kuti aonedwe ndi anthu onse, kuti iwo akugwirizana nazo zimene zikuchitikazi. Iwo akukhulupirira mu mtunduwu wa utumiki, machiritso a uzimu, kubatizwa mzimu woyera ndi zina zotero. Iwo ali pano kudzachitira umboni kwa zimenezo. Iwowo ndi amene anandiyitana ine kuti ndibwere kuno, kuti mwina utumiki umene Ambuye wandipatsa ine ukhoza kuthandizira gulu lawo. Tsopano ameneyo ndiye mʼbusa wenuweni amene amafunafuna zopindulitsa zauzimu zonse zimene iye angathe za chilichonse chimene Mulungu akuchita, amene akuyesetsa mwakukonza kwake kuti authandizire mpingo wake kuti ukasunthire mtsogolo kwa Mulungu. Ine ndithu ndimavula chipewa changa kuyamikira mʼbusa woteroyo. Ndipo amuna awa amachita zimenezo movutikira nawonso. Inu mukhoza kukhulupirira zimenezo kuti ndizoona. Iwo amachita zimenezo movutikira. Ndipo ine ndithu ndikuyamikira chifukwa cha munthu wopambana chotero wa Mulungu, amene amalolera kuti atenge malo awo ndi malo awo a ntchito monga mmene iwowo akumvelera ndi kukakhulupirira Mulungu aziwadalitsa iwo nthawi zonse. Ndipo ndine wotsimikiza kuti iwo akakuchitirani inu zabwino. Tsopano, ngati ndinu mlendo pano, mukafufuze kumene abale awa ali ndi mipingo yawo, kumene iwo amakhalako. Mukawachezere iwo mawa, iwo adzakakhala ndi misonkhano yapadera. Ndipo pali atumiki pano amene akakhale akulankhula kumatchali chosiyanasiyana, ndipo monga zalengezedwa, chotero mukakhale nawo pa iyo mawa. Ndiyeno mawa madzulo, ngati inu mukufuna kuti mudzabwere ku msonkhano wotsekera, ife ndithu titsakhala okondwa kudzakhala nanu inu. Mipingo yonse, zipembedzo zonse, ndi za aliyense. Aliyense ndi olandilidwa, a Methodist, a Baptist, a Presbyterian, a Pentecost, a mpingo wa Kristu, mpingo wa Mulungu, a Katolika, Muyuda, wachi Orthodox, wachi Kunja, chilichonse chimene inu muli, ndife, ndino olandilidwa. Inu mukuti wachikunja, inde bwana. Ngati wachikunja angabwere mu msonkhano, ndikudzakhala pansi, ndikukhala wakhalidwe, iye ndi olandiridwa basi ngati wina aliyense, kulondola. China chake, ndi chimene ife tikumufunira iye pano, kuti china chake chikhoza kuchitidwa, chimene chingathe kumuthandizira iye, kuti akaone kulakwitsa kwake, ndikubwera kwa Ambuye. Pakuti ife, ndithudi. Ndiangati anayamba awerengapo masomphenya ang'ono amene magazini ya Christian Businessman inasindikiza, ndipo ine ndikukhulupirira magazini pang'ono enanso, za kuyang'ana kudutsa katani la nthawi. Tsopano, zimenezo ndizoona nzanga. Inu simungakwanitse kuti muphonye zimenezo. Ine ndakhala ndili munthu wosiyana kuchokera pamenepo. Ine ndikudziwa kuti izo ndi zenizeni. Chotero, ine ndikungodalira kuti palibe aliyense wa inu adzakaphonye kumwamba kwa kukuluko kumene Mulungu wawakonzera wokhulupirira. Ngati inu mudzatero, kodi inu mwapindula chiyani pa dziko lapansi lino? Chifukwa inu simukudziwa kuti mudzachoka liti pa dziko lino, koma inu mukudziwa chinthu chimodzi, inu ndithudi mudzayenera kuti mudzalisiye ilo. Kotero, ngati izo zilizona, ndiye ife silingakhale opusa kwambiri kuti tiziyesera kuti titenge basi monga, ife silingakwanitse kuti titenge mwayi wa mtunduli wonse. Mkona, muzingokumbukira, muzikhulupirira mawu a Mulungu ndi lonjezo lililonse la iwo. Tango ganizani, ndi chiyani chinayambitsa matenda onsewa, kupweteka kwa munthu konseku, imfa iliyonse. Vuto lililonse, chisoni chonsechi, mwana wang'ono olumala uyu, zinthu zonse izi, kulumala, khungu, chipatala chilichonse kuti chikamangidwe, chifukwa munthu mmodzi sana kulupirire basi, gawo limodzi la ling'ono la mawu, ameneyo anali Eva. Satana anango akutira iwo kwa iye, osati kwa werenga mubwereza, koma anawakutira iwo kwa iye anati, ndithudi, Ambuye ndi wabwino kwambiri. Inu mumamva zambiri lelo zakuti Mulungu ndi Mulungu wabwino. Iyeyo ndi Mulungu wabwino. Koma kumbukirani, iye ndi Mulungu wachiyelo. Mulungu amene sangali lambalale chimo. Chilango chinalipilidwa, ndipo inu muyenera kuzilandira izo pa maziko ake. Ndipo kumbukirani, iyeyo ndi Mulungu wokwiya, Mulungu wamkwiyo. Ndipo inu mudzakayima pamaso pa Mulungu wokwiya, osati kokha Mulungu wa zabwino ndi chifundo. Usiku uno, iyeyo ndi mpulumutsi wanu. Tsiku limenelo, iyeyo adzakakhala woweruza wanu. Chotero, muzikhala wotsimikiza kuti iwe usasiye chinthu chimodzi chosachichita mzanga. Izo sizidzakuthandizani. Musamapite pa izo mwachisawawa. Muzikhala wotsimikiza, muzitsimikizira mowirikiza. Chifukwa inu simudzapezanso mwayi wina. Uwu ndi mwayi wanu okhawo pamene inu mukadali pano pa dziko lapansi. Kumbukirani nyamata mwini chuma ndi Lazaro. Panali pompo lalikulu pakati pa iwe ndi iye. Limene panalibe munthu anayamba waolokapo, kapena adzaoloke nkomwe. Mgona, pamene inu mufa, izo zimatera pomwepo. Ine ndikudziwa anthu amadzinenera kuti iwo amakupempherera iwe kuti uchokeko kumalo amenewo. Koma inu musadzakhulupirire konse zimenezo. Zimenezo ndizosiyana ndi mawu a Mulungu, mukona. Komwe mtengo umatsamira ndi kumene iwowo umakagwera. Ndipo Yesu anati mwini wake, anati, pali pompho lakuti pamene munthu afa, ndipo napita ku Gehena, iye samatha, sangathe konse kubwera kumwamba. Palibe munthu amene anayamba waliwolokapo ilo, ndipo sadzakhalapo konse. Izo zikukhazikitsa zimenezo. Monga momwe ine ndikudziwira, pamene Yesu ananena kuti izo zinali momwemo, zimenezo zinali zonse za izo. Kotero ingokumbukirani, ndi mwayi wanu pakali pano, ndipo usiku uno ukhoza kukhala mwayi wanu otsiriza. Kodi inu mungakhoze konse kuzimvetsa zimene zikuchitikazi? Ngati inu mungathe kungoziona izo, ine ndikuyembekeza kuti inu simukuganiza kuti kulankhula monga choncho, kuti ine ndikuyesera kuti ndikukopereni inu kuti muziyang'ana pa munthu wina, kapena kumukhulupirira munthu wina. Ine sindikuchita zimenezo, mzanga. Ine ndikuyesera kuti ndikufikitseni inu okhulupirira yemwe iye ali amene ife tili pamaso pake tsopano Yesu Kristu Mulungu kumene amene ati adzakuweruzeni inu pa tsiku limenelo ali pano akuzizindikiritsa yekha pakati panu chinthu kumene chimene iye analonjeza kuti iye adzachichita mu masiku otsiriza ano Ine ndikuganiza Mbale Price mau uno pakadzusa anapeleka kulongozwa kwa bwino kotero kwa kubwera pangoja ndiye ndikukhota ngojayo kodi inu zinakukomerani zimene zija ndithu zinatero izo zinali zinayikidwa mwabwino kwambiri tsopano kotero takumbukirani nthawi zina pangoja koma tiye tizikumbukira ife timayenera tizikhota ngodya zimenezi ine ndinalalikirapo pa izo nthawi ina ndipo ndinazitcha izo mphambano ife timafika pa mphambano kawirikawiri ife timayenera kuti tipite njira iyi ndi kuzungulira njira zosiyanasiyana tsopano usiku uno kwa maminiti pang'ono wotsatirawa ine ndikufuna kuti nditenge phunziro la liwu la chizindikiro ndipo tsopano chochitika chathu chikutsegukira usiku uno mu buku la Exodo ndipo Exodo amatanthauza khala mukutuluka kutulutsidwa tsopano muyesetse kuti mumvetsere mwatcheru momwe inu mungathere ine ndikufuna kuti ndidzalalike kwa inu nthawi ina yake ndinomvetsera abwino kwambiri koma zangokhala kuti ine ndilibe mawuwo basi ndinomangika pang'ono pa zimenezo ndipo ine ndikudziwa chimene icho chidzakhale ine ndiyenera kuti ndipume pang'ono tsopano kwa pafupi masiku 8 kapena 10 ine ndisanayambe msonkhano wotsatira mukuona si msonkhano umodzi wokha uwu kuno ndi msonkhano wa tsiku ndi tsiku sabata ndi sabata mwezi ndi mwezi chaka ndi chaka mukuona ndipo inu mukhoza kulingalira ndipo ndikaganiza za nthawi zonsezi chaka ndi chaka palibe nthawi imodzi imene iye anayamba wanenapo chilichonse koma chimene chakhala chili changwiro ndendende choonadi muzinenero zonse kuzungulira pa dziko lapansi lonse nthawi zisanu ndi ziwiri mukuona palibe munthu kulikonseko amene anganene kalikonse koma kuti zonse zakhala mwangwiro ndendende pa dontho nthawi zonse pamene iye anena kuti chinthu china chake chichitika icho chimadzachitika ndendende mwanjira imeneyi kuzinena izo kwa masabata ndi miyezi ndi zaka ngakhalenso izo zisinachitike ndipo nthawi zonse izo zimadzakhala ndendende pa dontho palibe nthawi iliyonse zinayamba zaleperapo ndipo izo sizidzatero konse chifukwa ameneyo ndi mulungu tsopano ine ndikhoza kulephera ngati munthu musamandiyang'ane ine ngati chitsanzo chanu chifukwa ine ndili chimodzimodzi ngati inu wochimwa basi wopulumutsidwa mwachisomo koma ameneyo ndi mulungu chauzimucho mwaona akuzizindikiritsa yekha iye sakusowa kuti azichita izo koma iye analonjeza kuti iye azidzachita zimenezo Yesu ankachilitsa chifukwa chakuti izo zimakwaniritsa mawu. Iye ankachita zinthu zimenezo chifukwa chakuti mawu a Mulungu amakwaniritsidwa. Chifukwa chimene iye akuchitira izo lero kuti mawu akakhoze kukwaniritsidwa. Zimenezo ine ndaziwerenga mobwereza kwa inu usiku ndi usiku. Tsopano zindikirani ndiye pamene kukhalapo kwake kukakhala pafupi iko ndithudi iko kumabweretsa kutengeka. Monga ine ndimanenera m'mawa uja, chilichonse chopanda kutengeka ndi chakufa. Ndipo chipembedzo chilichonse chimene chilibe kutengeka kwina kwa icho, inu kuli bwino mukachigwirire icho. Icho ndi chakufa. Iko kumabweretsa kutengeka. Iye amatifulumizitsa ife. Koma pamene ife tafulumizitsidwa, tiye ntikumbukire, ndi chiyani chatifulumizitsa ife. Ndi chiyani chinachita izo ndi kukhalapo kwa mzimu woyera Yesu Kristu pakati pathu kudzisonyeza yekha kuti iye ali wamoyo osati thupi logwirika pamene nthawi imeneyo pamene thupi logwirikalo lidzabwere kuchokera kumwamba nthawi sidzakhalaponso ndizo zonse za izo ndipo ife tikudziwa kuti ife tili mmenemo tikukhala moyo mu masiku otsiriza pamene zinthu izi ziti zidzachitike tsopano Mulungu anayamba wakhalapo nako kutuluka pali chilichonse chimayenda muzitatu ndi Mulungu. Mulungu amakhala wangwiro muzitatu. Kubwera koyamba kwa Kristu kuti adzamuwombole mkwatibu wake. Kubwera kwachiwiri kwa Kristu kuti adzamulandire mkwatibu wake. Kubwera kwachitatu kwa Kristu ali ndi mkwatibu wake kuti adzalamulire mu zaka chikwi. Chilichonse chikuyenda muzitatu. Tsopano pakhala pali padzakhala kutuluka kutatu. Kumodzi kwa iko Mulungu anawabweretsa iwo mu chombo. Kuti atuluke anayenda pamwamba pa dziko lapansi, nthawi yotsatira, Mulungu anawabweretsa iwo kuti atuluke ku Egupto. Ndipo nthawi yotsatira, Mulungu akuwatengera iwo mwamba. Kulowa, kutuluka, kukwera mwamba. Exodo yotsatira, kudzakhala kukwera mwamba. Ife tikuyang'anizana nako kumodzi tsopano, nthawi yopita mwamba. Ndende monga momwe moyo umachitira chinthu chomwecho. Ife tumabwera mkati mu moyo, ife tidzatuluka kunja kwa moyo, tidzawukira mwamba kupita ku moyo. Ndende basi chinthu chomwecho. Kotero ndife, chochitika chathu chikutsegukira usiku uno ku Exodo. Ndipo Mulungu anali akukonzekera kuti alitenge fuko lake. Israeli ndi fuko. Mulungu samachita naye Israeli ngati munthu payekha. Israeli ndi fuko. Nthawi zonse ankachita nawo iwo, ndipo mu masiku otsiriza pambuyo pakuti mpingo wapita, ndiye Mulungu adzapulumutsa Israeli ngati fuko. Iye ali ku dziko la kwawo tsopano, akukonzekera zimenezo. Ndipo iwo adzapulumutsidwa, Baibulo limati, fuko lidzabadwa mu tsiku limodzi. Mulungu samachita ndi Ayuda ngati munthu mmodzi payekha, iye amachita nawo iwo ngati fuko. Israeli. Nthawi zonse, chifukwa ilo ndi fuko lake. Ndipo apa iye akukonzekera kuti alibweretse fuko lake lituluke mu fuko. Mu Exodo, kuwabweretsa anthu ake kuwachotsa ku chiweluzo. Ndipo madzi omwewo amene anamiza nawo dziko lapansi, anamupulumutsa Noa. Mukuona, ndipo mzimu woyera omwewo umene anthu akuukana lero udzawulandira mpingo, ndi kudzawutengera iwo mmwamba, ndi kudzabweretsa chiweluzo pa osawukhulupirira iwo. Yesu anatero, pamene iwo anamutcha iye Belezebule, mwakulankhula kwina, iye anali wa mbwebwe. Iye anati, ine ndikukhulukirani inu chifukwa cha zimenezo, mwana wa munthu. Nsembe inali isanapangidwe. Koma pamene mzimu woyera udzabwera, mukadzachita chinthu chomwecho, mawu amodzi kuwutsutsa iwo simudzakhulukidwa konse mu dziko lino ngakhale mdziko lili mkudza. Iwo uyenera kuti ukanidwe, ndiyeno chiweluzo chidzakantha zikadzachitika zimenezo. Mukuona vuto lake ndi lakuti ife zikundikumbutsa ine za nthawi ina nkhani imene ine ndinawerenga yawoyenda pa nyanja wakale akuchokera ku nyanja. Ndipo wandakatulo wa Chingerezi anali akupita ku nyanja. Ndipo kotelo wandakatuloyo anali atalemba zochuluka za nyanja, koma iye anali asanayionepo iyo. Kotelo iye anali akuyenda wakumeneko. Ndipo mmalinyelo wachikulireyo anati kwa iye, ali ndi kaliwo wake mkamwe mwake, anati, iwe ukupita kuti munthu wanga wabwino? Iye anati, ine ndikutsikira ku nyanja uku. Iye anati, ine sindinayambe ndayionapo iyo. Ine ndakhala ndikulemba za iyo. Ndi zomwe ena amanena. Koma anati, oh, ndine wokondowezeka kwambiri podziwa kuti ndikuyandikira ku nyanja. Iye anati, oh, kukanunkhiza madzi ake a mchere, kukaona mafunde ake akulu oyera akugawanizikana pamwamba pake, ndi mlengalenga mobiliwira mukusinyezimiritsa mokha, ndi kukazimva mbalame za kauye zikuwuluka pamwamba pake. Oh, ine ndikukondowerezeka nalo lingaliro la kukaiona iyo. Malinyelo wachikulireyo anati, ine ndinabadwira kumeneko zaka 60 zapitazo. Ine sindimaona kanthu kokongola kwambiri za iyo. Mwaona? Iye anali ataona zochuluka kwambiri za iyo, mpaka iyo inali yawamba kwa iye. Tsopano ndilo limene lili mvuto ndi mpingo wa Chipentekoste lero. Iwo waona zochuluka kwambiri za Mulungu, mpaka Mulungu wakhala chozolowereka kwa iwo. Musadzalole nkomwe kuti izo zidzachite zimenezo. Kuno osatikale litali, mu Louisville, Kentucky, kumene ine ndimachokerako, Jeffersonville, Indiana, ndi kuwoloka mtsinje kuchokera kumeneko, Dona anali akuyenda mu stolo ya 10 cent. Ndipo iye anali ndi nyamata wang'ono pa mkono wake, ndipo iye amapita ku makauntala ndi kumachita mwa manjenje. Iye amakhoza kunyamula china chake kusisonyeza icho kwa nyamata wang'onoyo. Iye amangokhala ndi kumangoyang'ana. Iye akapita pa kauntala ina ndi kukatola china chake ndi kumusonyeza nyamata wang'onoyo. Iye amangoyang'ana. Ndipo patapita kanthawi, iye ananyamula kabelu kakang'ono, ndipo anayamba kukaliza iko. Ndipo nyamata wang'onoyo anangoyang'ana. Ndipo iye anayamba kumalira, ndipo anaponyera manja ake mwamba. Ndipo anthu mu stolo ya 10 cent iyo anali akumuyang'ana iye. Kotero iwo anapita kwa iye kuti akamufunse vuto lake. Iye anati, Ine ndili ndi nyamata wanga wang'ono anati iye ndi wausinku wa zaka zitatu zokha ndipo anati ine mwadzizizi pafupi chaka chapitacho iye akatenga amangokhala ndi kumangoyanga na tongo ndipo anati ine ndinamutengera iye kwa adokotala ndipo anati ndipo adokotala anamupatsa mankhwala ena ake ndi zinthu ndipo anati ndipo adokotala anandiuza ine lero kuti iyo akuganiza kuti iye alibwino koma anati iye salibwino anati ine ndamugwedezera chilichonse pamaso pake chimene chikanayenera kuti chikope tchelu cha mnyamata wang'ono wa usinkhu wake chilichonse chimene chikanati chimukope mnyamata wang'ono wa usinkhu wake ine ndachigwedezera icho pamaso pake ndipo iye akumangokhala ndi kumangoyang'ana tongo anati iye salibwinobe chimenecho ndi china chake chonga mpingo wa chipentekoste mulungu wagwedezera mphatso iliyonse ili mu baibulo pamaso pawo ndipo iwo akungokhala ndi kumayang'ana tongo ngati kuti ndi china chake cholakwika yafika nthawi yoti tidzuke anzanga nthawi isanathe kumbukirani mulungu samagwedeza mphatso zimenezo kupatula ngati iye akuyesera kuti akope tchelu chanu mulungu anali akubweretsa fuko kuchokera mu fuko chimodzimodzi monga iye akuchitira tsopano amubweretsa mkwatibwi kuchokera mu mpingo adzasiya otsalira wa mbewu ya mkazi osankhidwa abweretsedwa kuchokera mu mpingo mpingo wa thupi utsala kuno kuti udzadutse mu chisautso osankhidwa amenewo nthawi zina amatchedwa opatulidwa osankhidwa otsalira tiye tione momwe iye anachitira izo pamenepo chifukwa iye samasintha nkomwe njira yake yochitira zinthu mulungu ali nayo njira imodzi yochitira zinthu ndipo ndi momwe iye amachitira izo ndipo ndiyo njira yolondola nthawi zonse muone momwe iye anachitira izo ndi machitidwe omwe iye anachitira izo ndiyeno ife tikhoza kuziona izi tsopano ndine wofanizisa zinthu ndithudi ine ndilibe maphunziro ine ndimachita kuyang'ana mbuyo ndi kukaona zimene iye anachita ndipo ife timaphunzitsidwa kuti chipangano chakale chinali mthunzi wa zinthu zimene zili mkudza kotero ngati ine nditayang'ana kuno ndipo sindinayambe ndaliwonapo dzanja langa ndipo ine ndikuona mthunzi wa dzanja langa ndipo ine ndinali ndi zala zisanu ine ndingakhale nalo lingaliro labwino kuti dzanja langa likafika pamenepo ndikhala ndi zala zisanu kotero zimene zinkachitika kwa iwo zinali zitsanzo za momwe mulungu amachitira zinthu momwe iye akuchitira izo tsopano ndipo momwe iye amachitira izo iye samasintha nkomwe kwa icho nthawi iliyonse kudutsa mu baibulo iye samasintha konse njira yake yochitira zinthu mopitilira chimodzimodzi chifukwa njira yake yoyamba yomwe anachitira izo ndiyo njira yangwiro chifukwa iye sakanakhala ndi njira ina yake chifukwa iye ndi wangwiro ndipo iye njira zake zonse ndi zangwiro ndipo anapita kuchokera pamenepo mpaka ku England kwa John Wesley analumpha kudutsa nyanja ya Atlantic mpaka ku United States kwa chipentekoste ndipo tsopano chipentekoste chadzitsitsa chokha ndipo ife tili pa gombe mulungu tsopano ine ndikuganiza ngati inu mungandikhululukire izo ine sindikunena izi mopupuluma ine ndikungonena pa nsanja ino ine sindikudziwa kanthu ndipo sindikufuna kudziwa kalikonse koma mulungu tsopano ine ndikuganiza kuti apo ndi pamene abale athu amvula yamasika anasokonezekera mugona iwo amayikana manja pa wina ndi nzake ndi kuwapanga iwo aneneli ndi zina zotero tsopano zimenezo simu amalemba mphatso ndi mayitanidwe sizimasowa kulapa iwe umabadwa uli chilichonse chimene iwe uli iwe unali pachiyambi chimene iwe uli tayang'anani pa afarisi aja mu masiku amene anapitawo iwo anali nako kuwala pang'ono chabe chifukwa iwo amakhoza anali ndi lamulo ndipo iwo ankakhala moyo ndi lamulo koma mu mtima mwawo umo munali mwakuda amene mukanatha kukhalira ndipo uko kunali mkazi wang'ono hule zake moyo wake wakale apa unali wakuda monga iwo ukanatha kukhalira iye anali wambiri yoyipa koma pansi mu mtima mwake iye anakonzedweratu kumoyo ndiyeno pamene yesu mawu anabwera poonekera afarisi amenewo anati munthu uyu ndi belezebule kodi izo zinachita chiyani izo zinadetsa kuwala kwa pang'ono kumene iwo anali nako yesu anati ndinu wa atate anu mdyerekezi ndipo zintchito zake inu mukuzichita Koma pamene mkazi wang'ono uyu oipa anabwera ndipo iye anawaona mawu a Mulungu. Iye anawazindikira iwo. Iye sankawakhala moyo iwo koma iye anawazindikira iwo ndipo mwansanka pamene iwo anayankhula kwa iye iye anati ine ndazindikira kuti ndinu mneneri. Ndipo iye anati ine ndikudziwa kuti Mesiya adzachita izi. Ndipo iye anati ine ndine iye. Kodi izo zinachita chiyani? Izo zinayeretsa mdimawo ndi kuupanga iwo onse kukhala oyera. Bwanji apo panali mbewu itagona pamenepo. Mbewu yokonzedweratu imene inali mu ilo linali lingaliro la Mulungu asanayikidwe maziko a dziko lapansi. Ulipo mtundu umodzi wokha wa moyo wa muyaya. Ngati inu muli nawo moyo wa muyaya ndiye kuti inu eni ake munali mukuganiza kwa Mulungu dziko lisanalengedwe mkomwe. Ndinu gawo la kuganiza kwake chifukwa umuyaya sunachite kuyamba kapena sungathe mkomwe. Inu nthawi zonse mwakhala muli gawo la chuma cha Mulungu. Izo zikungonyezi miritsa. Izo zikubwera tsopano. Iwo atsala ndi chithunzi chimodzi china kuti achitsuke. Chimenecho ndi imfa. Ndiye chithunzi icho chikatsukidwa. Ndiye kuti inu mudzapezeka mwa mkwatibwi. Ndipo limodzi ndi Khristu. Monga iye anaganizira. Monga mwamuna ndi mkazi wake. Lero kotero Mulungu. Khristu ndi mpingo adzakhala zofanana. Tsopano osankhidwa. Oitanidwa. Mose anabadwa mwana wabwinobwino. Baibulo limanena zimenezo. Modzi wa aneneri Yeremiya, Mulungu anati, iwe usanaumbidwe mkomwe mimba mwa amayi yako, ine ndinakudzodzeratu iwe kuti udzakhale mneneri kwa fuko. Yohane Mbatizi, bwanji, iye anazindikiritsidwa mulemba. Yesaya, zaka 712, iye asanabwere anati, iye ndiliula wina ofula muchipululu kudzakonzekeretsa njira ya Ambuye. Ndipo pafupifupi zaka 410, iye asanaonekere kachiwiri, ife tikupeza Malaki akuti, taonani ine ndidzatuma mtumiki wanga patsogolo panga kuti adzakonzekere njira pamaso pa Ambuye. Mukuona, iye anadzozedweratu, ndipo chimodzimodzinso ndi maudindo onse awo a Mulungu. Ngati iwo ali oyitanidwa ndi Mulungu, ngati iwo aphunzitsidwira mwa izo, iwo amangokhala zakudya zakasinja. Mukuona, izo sizingakhale chilichonse. Ngati icho chili chitupa chodyera, ndiye kuti inu mwagulitsa ufulu wanu wakubadwa chifukwa cha chitupa chodyera. Inu muzinyengelera kuti muzienda ndi bungwe kapena gulu lina lake. Koma ngati izo zili za Mulungu, inu muima ndi mawu amenewo muli monse, chifukwa inu munabadwa kuti mudzaime nawo iwo. Mose, panalibe wina aliyense amene akanadzatenga malo ake, panalibe aliyense akanadzayichita ntchitoyo. Iye anadzozedweratu kuti adzayichite iyo. Ndipo abale, mlongo, ngati inu muli nawo moyo wa muyaya, inu munadzozedweratu kuti mudzachite chinthu china chake. Mwina mwake mkazi wapakhomo wabwino, mwina mwake china chakenso. Koma palibe munthu amene angatenge malo anu. Mulungu anakukonzerani inu malo. Musamayesere kuti muzitenga malo a wina wake. Kumeneko kukhala kutsanzira kwa chithupithupi. Mukuona, zingasonyeze kuti pali china chake cholakwika ndi inu. Muzikhala chimene inu muli, ndende basi. Musakhale china chili chonsecho. Tsopano ife tikupeza kuti Mulungu anamupasa Mose zizindikiro kuti akatsimikizire zodzinenera zake ndi maitanidwe. Ndipo chizindikiro chona chilichonse, chimene chatumizidwa kuchokera kwa Mulungu, chimakhala ndi liwu kumbuyo kwa icho. Tsopano musalephere, ili ndi phunziro langa lomaliza pa izi. Mukuona, chizindikiro chona chilichonse. Tsopano ife timakhala nazo zizindikiro zimene sizimakhala kuti ndi zochokera pa Mulungu. Satana akhoza kutsanzira pafupifupi chilichonse chimene chilipo kumeneko. Koma chizindikiro chona chotumizidwa kuchokera kwa Mulungu chimakhala ndi liwu la Mulungu kumbuyo kwa icho. Mulungu ananena ndi Mose, ngati iwo sakakhulupirira liwu la chizindikiro choyamba, ndiye ukachite chizindikiro china ichi pamaso pa iwo. Ndiyeno ngati iwo sakachimva ichi, ukangotenga madzi ndi kuatsanulira iwo pa nthaka, ndipo icho chinali chizindikiro kuti iwo akanadzanyowetsedwa uko mʼmagazi awo omwe. Zindikirani, ndipo chimodzimodzi basi, monga iye ananena, mukasase fumbi pa mapazi anu, zidzakhala bwinoko kwa Sodomu ndi Gomora pa tsiku limenelo, kuposa mzinda uwo umene ukakukaneni inu. Tsopano, ife sitikuchita masanje achalichi apa. Uundi mpingo, Kristu ndi mpingo, ife tili mwa Kristu, tupila chinsisi la Kristu, ife timabadwira mwa iwo. Iwe sungate kujoina iwo. Ine ndakalandili ndi banja la Abraham, wapa fupi fupi zaka 55. Kwa iyo sana chite kundipempa ine, kuti ndichite kujoina. Ine ndinabadwa ndili Branham, ndipo umondi momwe iwe, umakalila mkristu. Iwe umabadwa uli mkristu. Suma chita kujoinamo, iwe umachita kubadwira mmenemo. Aliyense amachita manta ndi kubadwa. Iyo alinayo njira ina yabwino yogwirira dzanja lali ngono kapena kulemba pa kadi lali ngono kapena kukuchumula mchere uli ndi madzi mmenemo kumeneko sikubadwa kubadwa ndi chinthu choyipa kwambiri kubadwa ndi chinthu cha nyansi ila sindikusamala ngati iko kuchitikira mukola la nkhumba kapena modyera ng'ombe kapena muchipinda cha kuchipatala chokongoletsedwa mwa pink kubadwa ndi nyansi ndipo izo zimakupangitsa iwe kukhala wa nyansi. Iwe sumafuna kutusie. Iwe sumafuna ichi icho kapena chinatu. Kuma misozi ima tsuka zozi penta penta pa mkope yako. Ndikukupanga iwe mtu osiana. Ngati iwe wabadwa nso kwa tsopano. Iko kumakupanga iwe kukala wa unchisi. Kuma iwe umatuluka po ulichole nkido cha tsopano. Mkona? Iwe sama zifuna zimenezo. Iwe amafuna njira ina yopweka. Inu mkudziwa. Ndipo palibepo njira zopweka. Monga nyimbo ija iya nati. Ine ndidzatenga njira ya onyozeka ochepa Ambuye. Iye samafuna kuti yakale kambeu kwa chita kupembedzedwa. Chizindikilo chona chili chonse cha Mulungu, chima tsatilidwa ndi liwu la Mulungu. Sopano, ngati munthu apereka chizindikilo mudziko, kapena panthawi iliyonse, ndipo liwilo limene iye akulankhula kumbuyo kwake, sili mawu a Mulungu, ndiye muchiyang'anitsitse icho, musachikhulupirire icho. Ngati sukulu ina ya kale, ngati munthu adzuka ndi kumanena kumasonyeza chizindikiro chochokera kwa Mulungu, ndiyeno zimene munthuyo akupunzitsa ndi za ku sukulu ya zau Mulungu ya kale yomwe ija, yomwe inu mwakhala nayo zaka zonse izi. Mulungu sanatume chizindikiro chimenecho. Mukayang'anenso mulemba, ndipo mukaone ngati izo zinakhalapo. Mukafufuze lemba. Munthuyo akabwereranso ndipo nkuti tsopano ife tonse tiyenera kuti tijoine ichi icho ndi chinthu chokhazikitsidwa chakale. Inu musakhulupirire zimenezo ife tipita muzimenezo basi mumaminiti pang'ono mwaona. Ayi inu musakhulupirire zimenezo. Mulungu nthawi zonse amazitsimikizira zizindikiro zake. Chizindikiro chochokera kwa Mulungu nthawi zonse chimalankhula liwu la Mulungu. Ndipo ngati ili sukulu ya kale yomwe ija, imene inu mwakhala muli nayo. Ndicha ntchito yanji kuti iye akupatseni inu chizindikiro. Inu muli kale muzimenezo. Iye akuyesera kuti akutengereni inu pa ngodya imeneyo. Chizindikiro choyimira. Chizindikiro chochepetsa liwiro. Muyang'ane kumene inu mukupita. Inu mukadzunjika nokha pa ngodya ngati inu simukhala tcheru. Pali ngodya yokhota mosongoka. Ndipo nthawi zonse apo pamakhala chizindikiro. Inu musanakhote pamenepo. Kukutetezani inu kuti musachite ngozi. Omanga nseu abwino amayika zikwangwani. Ndipo ife tikuyenda nseu wopita ku ulemerero. Ndipo ngati chizindikirocho chikulankhula za chinthu chakale chomwe chija, icho sichinachokere kwa Mulungu. Mulungu amapereka zizindikiro kuti zikope chelu cha anthu ake. Zizindikiro zimakhalapo kuti zikope chelu cha anthu a Mulungu. Ndiyo ntchito ya zizindikiro za Mulungu. Zizindikiro za Mulungu zimapelekedwa kuti zikakope chelu cha anthu a Mulungu. Sopano apa, chitsamba chonyeka, chinali chizindikiro kuti chikakope chelu cha mneneri. Kuyesetsa, chifukwa mneneriyo anali atathawa kuchoka kwa Mulungu. Ndipo Mulungu anapereka chitsamba chonyeka kuti chikakhale chizindikiro. Ndipo iye anaona chizindikiro cha chilendo ichi. Iye anati, ine ndipo toloka kuti ndikaone chimene chizindikiro cha chilendo ichi chili. Kuti chitsamba chikuyaka moto, ndipo icho sichikunyeka. Tsopano, Mulungu anali akukopa chelu cha mneneri wake othawa. Iye akanakhoza kumutenga wina wake, koma iye anamudzozeratu Mose kuntchitoyo, ndipo panalibe wina aliyense amene akanadzatenga malo ake. Ali mulendo, anthu ena anayesera kuti achite zimenezo, inu mukudziwa. Tata ananauka, ndipo ankafuna kuti apange bungwe pa izo. Mulungu anamuuza Mose, udzipatule weka, ine ndingowameza iwo, mukuona. Mulungu amachita ndi munthu payekha, mukuona. Tsopano, zindikirani ichi. Iye anali akuyesera kuti akope chelu cha mneneri kuti amutengere mneneliyo pamalo ake oyenera mwaona ndipo iye anapereka chizindikiro cha chitsamba chonyeka ndipo penyani liwu limene linkatsatira chizindikirocho linali liwu la malemba ine ndamva kulira kwa anthu anga ndi kubula kwawo chifukwa chawagwiritsa ntchito ndipo ine ndakumbukira lonjezo langa amen izo zikukhazikitsa izi ine ndakumbukira lonjezo limenelo linali liwu la mwamalemba ndipo ine ndikukutuma iwe kumeneko ine ndatsika kuti ndidzawawombole iwo ndipo ine ndikukutuma iwe kumbukirani mulungu samachita kanthu kunja kwa munthu inu mukudziwa zimenezi izo ndi zimene zimawapunthwitsa anthu mukuona ndi zimene zinawapunthwitsa iwo za yesu iwo ankati ndiwe munthu ukudzipanga wekha kukhala mulungu iye anali mulungu koma iwo samatha kuzimvetsa zimenezo chabwino iwe wangokhala munthu iye anati chabwino inu mumawatcha aneneli milungu ndipo lamulo lanu limazizindikira izo ndipo ngati inu mumawatcha iwo milungu amene mawu a mulungu anadzako inu mungandiweruze ine bwanji pamene ine ndikuti ndine mwana wa mulungu mukuona zizindikiro kuti zikakope tchelu ndipo kumbukirani ngati tchelucho chakopedwa ukakhala mzere wakale omwe uja ameneyo si mulungu koma mulungu akuyesera kuti amukope mneneli tsopano ndipo iye akumupatsa iye chizindikiro ndipo liwu limene linatsatira chizindikirocho linali liwu la mwamalemba ine ndawaona anthuwo ine ndamva zakulira kwawo ine ndikukumbukira lonjezo langa tsopano mulungu alankhula mwa mawu ake olonjezedwa iye ayenera kuti amutumize mneneli wake chifukwa mawu amadza kwa mneneli baibulo limatero mulungu anatero mwini wake kuti iye samachita kanthu kupatula iye ataululira izo kwa antchito ake aneneli poyamba mukuona ndipo kenako chizindikiro chimaperekedwa ndipo lemba limazindikiritsidwa limenelo ndiye liwu la chizindikiro mwaliona liwu la chizindikiro la mose poyamba chizindikiro chinali chitsamba chonyeka liwu linali lemba mose anachitenga chimenecho ngati chizindikiro chake ndipo anapita uko ku igupto ndipo anakachita chizindikiro chimene mulungu anamuuza iye ndipo chizindikirocho chinali ndi liwu kwa icho ndipo anthuwo anakhulupirira ndipo apa anali akutuluka ndipo nthawi zonse pamene amayenda iwo anali akuchita bwino koma pamene iwo anayamba kung'ung'udza motsutsana ndi liwulo ndiye iwo ankaima kumbukirani israeli amayenda kodi inu mukudziwa kuti iwo anafika mpaka pati iwo bwezi ali iwo anali kokha miles 40 ndipo pafupi zaka 40 akuchita zimenezo bwanji ndi chifukwa chakuti iwo anayamba kung'ung'udza motsutsa liwu limene linkapereka chizindikirocho iwo ankadziwa mwapang'ono bwanji pamene iwo anali akufuula kumusi uko pamagombe ndi kumavina mu mzimu ndipo mose akuimba mu mzimu iwo anali kokha masiku pang'ono kuti akafikeko koma iwo anayamba kung'ung'udza ndipo ankafuna kuti achite china chake chosiyana ndipo iwo anakhala zaka 40 ali mu chipululu ndipo anafera momwemo izoona zimenezo chifukwa iwo sankakhulupirira mulungu anati iwo sakutsutsana ndi iwe mose iwo akutsutsana ndi ine limenelo linali liwu la mulungu osati mose tsopano penyani yehova alankhula mwa mawu ake olonjezedwa kotero iye ayenera kuti atumize aneneri ake zimenezo ngati inu mukufuna kuti muzione zimenezo zimenezo zili mu Genesis 15:16 ife tikupeza kuti mulungu anamuuza Abraham mbewu yako idzakayenda mu dziko la chilendo ndipo ine ndidzakawatulutsako iwo ndi dzanja la mphamvu kusaweruzika kwa Amori sikunakwanirebe malonjezo ake onse amene iye anawapereka apa iye akumukopa mneneli ndi chitsamba chonyeka tsopano ngati chitsamba chonyeka chikanati mose mulungu ndi mulungu eya ine ndikukhulupirira zimenezo oh iwe ukuchita bwino mose kazipitirira nazo zimenezo iwe unakwatira mkazi wabwino iyeyo ndi mwana wokongola zedi uli ndi mwana wamwamuna wabwino ulemerero kwa mulungu imeneyo ndi sukulu ya kale yomwe ija mukuona koma iye anali atakonzeka kuti achite china chake kotero iye ankayenera kuti amukope munthuyo ndipo iye anamupatsa munthuyo zizindikiro ziwiri zoti achite ndipo anati chizindikiro chilichonse chinali ndi liwu izo zimatsimikizira kuti izo zili chomwecho tsopano penyani zomwe maliwu amenewo ankalankhula ngakhale mpaka kulenga Yehova anali atakonzeka kuti alankhule tsopano. Kachiwiri, kubwera kwa mneneri ndi chizindikiro. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Kubwera kwa mneneri kumbado ndi chizindikiro. Tsopano ine sindikutanthauza dokotala wa za umulungu, ine sindikutanthauza mbusa wina wokhulupirika, munthu wina wabwino. Zimenezo ndi zabwino, ameneyo ndi antchito a Mulungu. Koma mneneri ndi chizindikiro. Baibulo likunena zimenezo apa. Ndipo kodi ndi chizindikiro chachiyani? Ndi chizindikiro chakuti mawu ake akukonzekera kuti akwaniritse, kuti akwaniritsidwe mwaliwu la chizindikiro cha mneneri uyu. Zindikirani, kubwera kwa mneneri ndi chizindikiro chakuchenjeza za chiweluzo chimene chili pafupi. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Chiweluzo chikukonzekera kuti chikanthe ngati muli mneneri mu dzikolo. Kumbukirani, iyeyo motsimikizika poyamba ayenera kuti avomerezedwe ndi Mulungu ndi mawu a tsiku limenelo. Ndipo kenako iye achita chizindikirocho. Ndiyeno mupenyetsetse chizindikiro chimenecho zimene iye akuneneratu. Iye anati, ngati izo zifika podzachitika, ndiye mumumvere iye. Numeri 12:6. Ngati izo sizidzafika pochitika, ziwaleni zimenezo. Icho chiyenera kukhala chizindikiro cha mwamalemba imene iyeyo akupereka. Ndipo chimene iye anaperekera ngati chizindikiro nthawi ina, ngati iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse, iye mosalekeza amakhala akupereka icho chimodzimodzi. Mawu a Ambuye amadza kwa aneneri, iwo amakhala ali mawu. Ndipo pamene Yesu anabwera, iye anali mawu. Ndipo mawu ankazindikira malingaliro ndi zolinga za mtima mosalekeza, pang'ono ndi pang'ono. Tsopano penyani, kubwera kwa mneneri uyu kumapereka chizindikiro chakuti chiweluzo chili pafupi nthawi zonse. Tiye ntingoyima kwa pafupi maminiti pang'ono, ine sinditenga nthawi yotalika kwambiri. Tiye ntingofufuza zingapo tsopano kwa pafupi maminiti khumi, ndipo utenga onsewo kani kwa maminiti khumi. Noa, mneneri pa dziko, mu dziko, chizindikiro cha chiweluzo chimene chikubwera. Mose, mneneri mu dziko, chizindikiro cha chiweluzo chimene chikubwera. Eliya, mneneri mu dziko, chizindikiro cha chiweluzo chimene chikubwera. Yohane, mneneri mu dziko, chizindikiro cha chiweluzo chimene chikubwera kwa Israeli. Iwo mwantheradi anali atadulidwa. Zindikirani, chizindikiro. Kodi chizindikiro chimachita chiyani? Chizindikiro chimakopa tchelu, ndipo chimakonzeketsera osankhidwa ndi kwachotsapo pa njira chiweluzo chisanakanthe. Ndi chimene Noa anachita, anawakonzeketsera osankhidwa, ena onse a iwo. Ndipo kodi icho chimachita chiyani? Chizindikiro ndi liwu la chizindikiro zimamuweluza wosakhulupirira ndi kumukonzeketsera iye ku chiweluzo. Izo zimawakonzeketsera osankhidwa kuti athawe. Ndiyo ntchito ya chizindikiro. Ndi chifukwa chimene zizindikiro zimaperekedwera, chifukwa cha chiweluzo chimene chikudza. Kwa osankhidwa, iwo amachiona icho. Monga mkazi wang'ono, wamtima wangwiro, ndi thupi lodetsedwa. Ndi mfarisi, wathupi langwiro, ndi mtima wodetsedwa. Icho chinamuweluza wina ndi kumupulumutsa winayo. Ndipo ziweluzo zomwezo zimene zinamupulumutsa Mose, zinaliweluza dziko, kulalikira kwake. Icho chimamukonzeketsera wosankhidwa. Kodi wosankhidwayo azikonzekera chiyani? Pamene iwo achiona chizindikiro chotumizidwa ndi Mulungu, iwo amayangʼananso mʼmbuyo mulemba, ndipo amaona ngati zimenezo zimayenera kuti zikakhale pamenepo. Eya, ndi izi apa. Ndi chiyani izo? Chiweluzo chimene chikubwera, ndiye osankhidwawo amamvera kwa liwulo. Koma osasankhidwa amanyalanyaza ndi kuti za mkutu. Kazipitirirani, ife titenga sukulu ya kale yomwe ija, mkona. Umo ndi mmene iwo anachitira mmasiku a Lutera. Umo ndi mmene iwo anachitira mmasiku a Wesley. Umo ndi mmene iwo akuchitira tsopano. Mmene iwo akala akuchitira nthawi zonse. Koma icho ndi chizindikiro, ndipo icho chilinalo liwu limene likutsatira chizindikirocho. Ndipo liwulo limazindikiritsidwa ngati liwu la mwamalemba. Tsopano musayiwale zimenezo. Tsopano mulole zimenezo zizilowelera, chifukwa mwina ine sindidzakuonaninso inu. Ine ndikukumba ndikanakhala nayo njira imene ine ndingadzathe kubweleranso kuno kwina kwake ndikudzawatengera abale anga onse pamene iwo alibe zidzitsimutso zimene zikuchitika ndikudzazika hema ndipo ndikudzangokhalapo tsiku ndi tsiku ndikudzaphunzitsa izo mpaka izo zitalowelera kwenikweni koma iye sangaloleze zimenezo ine sindikuganiza mukuona ife tili pafupi zedi ndi kumapeto Ine ndikukhulupirira kuti ife tili pakali pano kumapeto. Mubuku langa umo, imene ine ndikumalilembabe, mu 1933 mawa wina, ndikukonzekera kuti ndizipita ku Sunday school. Sunday school la Chibaptist, umene ine ndinali mbusa. Mzimu Woyera unabwera, ndipo unadzandisonyeza ine mpaka ku nthawi yotsiriza. Ndipo unandisonyeza ine zinthu zisanu ndi ziwiri zimene zikanadzachitika. Ine ndinazilemba izo. Zili pa pepala la chikasu la kale. Anandiuza ine ndende momwe Germany akanadzamangira nzira wa Siegfried ndi momwe achimeleka akanadzamenyedwera pa iwo. Zaka 11 iyo nzirewo usanamangidwe nkomwe. Ananena momwe Mussolini akanadzadzukira ndi momwe iye akanadzapitira ku Ethiopia ndi momwe Ethiopia akanadzagwera pa mapazi ake ndi momwe iye akanadzafera mwa manyazi azatembenuzidwire cha Dodolido. Ndipo anthu ake omwe akanadzamulavulira iye. Ndipo ine ndinati pali maizimu atatu. Komunisi, fascism, ndi nazism. Zonsezo zidzatera kwa Russia muchikomunisi. Ndipo icho chidzaononga chikatolika. Muone ngati izo sizikutero. Ine ndinati padzakhala kutukuka komwe kudzachitike. Ine ndinati ine ndikuona magalimoto ooneka ngati dzira akuyenda munsewu. Pali magalimoto akuyenda mmisewu yaikulu. Yokhala ndi kena kuyendetsera iwo sakusowa kumachita kuyongolera iyo. Ine ndinaona banja la chimeneka likusewera chesi kumbuyo kwa galimotoyo. Iwo alinayo galimotoyo pakali pano ngati iwo akanangokhala nayo misewu yaikulu kuti akayikemo iyo. Volkswagen yaing'onoyi ndi dzira basi, ndende basi, ndi magalimoto ena onsewa. Kodi inu mungalingalire mu 1933 kuti magalimoto ankaoneka ngati chani mutafanizitsa ndi pano? Ndiyeno unaneneratunso zakuwaloleza akazi kuti azivota ndi zomwe iwo adzachite. Ndi momwe dziko lino pokhala choyimira monga Israeli anabwera mu dziko ndipo anadzawatamangitsa okhalamowo ndipo anadzalitenga dzikolo. Ndipo mafumu apang'ono oyamba amene iwo anali nawo Davide ndi Solomon anali mafumu woopa Mulungu. Patapita kanthawi iwo anamutengera Ahabu poonekera. Iwo anamuvoteramo iye. Mpandowo udzafika, mpingowo unadzakhala mwachidziko. Ndipo ife tinali naye Lincoln ndi Washington. Muone zimene zilipo lero. Muone kumene ife tikupita tsopano. Kodi chinthu chotsatira chili kuti ife tili pa mapeto a nthawi. Ndipo icho ndi chizindikiro muchithupi. Ndende basi. Izo zikumukonzeketsera wosankhidwa ndi kumuweluza wakuchiweluzo wosakhulupirira. Ngati mneneri uyu ali mneneri woona ndipo zimene akunenera zikumachitika. Bible linati mu Numeri 12:6 mumvere chenjezo lake chifukwa izo zatsimikiziridwa kuti si munthuyo ayi mneneri ndi munthuyo. Koma liwu limene likuchokera ku chizindikiro cha uzimu ndi liwu la mwamalemba ndi lotsimikiziridwa ndiye ndi chenjezo. Bible linalembedwa ndi aneneri muzikumbukira mu Petro wachiwiri aponso 1:21 mu Ahebri 1:1 aponso. Lawi la moto kwa Mose linali chizindikiro. Liwu linali loti liyankhula. Lawi la moto linkasonyeza kuti liwu liyankhula. Chimenecho ndicho chizindikiro. Lawi la moto, anthu inu muyenera kuti muzikumbukira zimenezo kuchokera ku Houston osatikale litali. Mose neneli chizindikiro kwa Israeli kuti lonjezo linali litangotsala pang'ono kuti likwaniritsidwe. Pamene Mose anabwera ndi kudzachita chizindikiro cha neneli, iwo anadziwa nthawi yomweyo kuti iye awasonkhanitsa iwo palimodzi. Mawu a Mulungu amakhala angwiro bwanji mwadongosolo nthawi iliyonse chimodzimodzi. Ngakhale monga ine ndinanena usiku wa thawu momwe Urim Tumim ndi chilichonse, nthawi zonse zakhala zikuyankhira kwa Mulungu. Tieni timutengezo mneneli mphindi chabe. Yona, ine ndinali ndi mutu woyamba wa Yona, ndinalemba apa, mutu woyamba apa wa uneneli wake. Yona anabwera kuchokera mmimba ya nsomba, anali chizindikiro mukuona. Anthuwo anali achikunja, iwo ankapembeza milungu ya mnyanja. ndipo mulungu wawo wa nyanja inali nsomba yayikulu. Tsopano anthu ambiri amayesera kuti azimuweruza Yona. Ine nthawi zonse ndimamuyikira kumbuyo Yona. Yona sanachoke mu chifuniro cha Ambuye. Mapazi a olungama amatsogozedwa ndi Ambuye. Ife tikufuna kunena kuti uyu ndi Yona, koma tiyeni tingozitenga izo momwe momwe ulili mtengo wake. Mwaka moti, ine ndikudziwa kuti iye ankaenera kuti apite ku Nineva, koma Mulungu anamutengera iye ku ngalawa ija ya ku Tariso. Ndipo iye anabweretsa vuto pa nyanjapo. Yona anati, mundimange manja ndi miyendo, ineyo ndi amene ndili mu vuto, ndi amene ndapangitsa zimenezi. Ndipo anamuponyera iye panja, ndipo nsomba inali kusambira mmadzimu. Nsomba yayikulu imene inamumeza Yona. Ine ndikudziwa kuti zimenezo ndi zovuta kuti science ikhulupirire. Kuno osati kale litali mu Louisville, Kentucky, pafupifupi zaka 10 zapitazo, iwo anali ndi nsomba itagona pa galimoto. Ndipo pamenepo panali karike kena kakang'ono pamenepo kanali ndi luntha lochuluka lomwe kamalephera kuti kalilamulire. Iye anali akuyesera kuti alipangise Baibulo kuti limanena zabodza. Iye anati, inu mukudziwa, inu mumamva mwambi wa kale wa Baibulo uja kuti nsomba inamumeza Yona. Iye anati, taonani, iwe sungaike mpira kudutsitsa pa mmero wake. Iyo inali yaing'ono kwambiri. Zingatheke bwanji kuti munthu wachikulire apite mmimba mwake? Anati, inu mukuona, iwo ndi mwambi wachikale basi, monga Baibulo ladzaza ndi zoterozo. Zimenezo zinalizo ndichulukira kwambiri mwa maganizidwe anga. Ine ndinati, bwana, ine ndikufuna kuti ndinene china chake pamenepo. Anati, inu mukufuna kunena chiyani? Ine ndinati, inu mukuona, inu simunawerenge bwino Baibulo. Ine ndinati, Baibulo limanena kuti iyi inali nsomba yapadera. Mulungu anayikonza nsomba yayikulu, iyi inali youmbidwa mwapadera kuti ikamumeze iyeyo. Izo zinamuleketsa iye. Iyo sinali nsomba wamba, Mulungu anali woti akukachita ntchito ya chilendo, kotero iye anapeza nsomba ya chilendo. Mukuona, iye sana nene sokali konse za izo pamenepo. Kotero iyo, Mulungu anali nacho chinthu chapadera. Monga nsungwana wang'ono nthawi ina akubwera kuchokera kukachisi, tsitsi lake la pang'ono atalipesera mbuyo, ndipo nsolo nyololoka mokwanira mpaka nkhope yake ing'ono inkaoneka ngati anyezi osendedwa. Iye anali atanyamula Baibulo akupita kumusi. Bambo wachikulire uyu dzina lake Jim Dose ankakhala ku Utica. Iye anali wachikunja, msilikali wakale, ndipo iye sankakhulupirira Mulungu. Ndipo iye anati, kodi iwe ukupita kuti dona wang'ono? Iye anati, ine ndikupita kwathu bwana. Anati, ndi chiyani wanyamula mdzanja lako? Iye anati, ndi Baibulo. Anati, iwe sumalikhulupirira ilo, ndi choncho iwe? Ndipo iye anati, inde ine ndimalikhulupirira ilo bwana. Ndipo anati, kodi iwe umakhulupirira nkhani ija mmenemo ya nsomba kumumeza Yona? Anati, bwanji, zedi, ine ndimakhulupirira mawu aliwonse a ilo. Iye anati, kodi iwe ungazitsimikize izo motani mwanjira ina iliyonse kupatula chikhulupiriro chimene inu mumachitcha chikhulupiriro? Bwanji, iye anati, ine ndikadzafika kumwamba, ine ndidzakamufunsa Yona. Mukuona, iye anati, ndiye nanga bwanji ngati iye sakakhalako kumeneko? Iye anati, ndiye inu mwenera kuti mudzakamufunse iye. Chotero ine ndinaganiza icho chinali chowongolera chabwino kwambiri. Chotero ine ndikuganiza kumeneko ndiye kulondola kwake. Ngati Baibulo likananena kuti Yona anameza chinsomba, ine ndikanazikhulupirira zimenezo. Iye akanazikonza zimenezo. Zimene Mulungu wanena, Mulungu ndi wokonza kuti azichite. Ndipo iye nthawi zonse amasunga mawu ake. Kotero Yona ife timamuseka iye. Koma kodi inu munayamba mwayionapo nsomba pamene iyo ikusambira? Iyo ikamasaka chakudya kapena ndiyeno pamene iyo yadya, iyo imapita pansi pomwe ndipo imakapumitsa zosambirira zake za zing'ono pansipo. Mudzayidyetse nsomba yanu ya mbuna ndipo mudzaone zimene zinachitika. Izo zimadzazisa mimba zawo mokhuta, ndiye izo zimapita pansi ndipo zimakayika zosambirira zake nkuzisamiritsa pansipo, ndipo zimakagona pamenepo ndi kumapumulira kaye. Chabwino, nsomba yochita kukonzedwa yayikulu iyi inabwera pamenepo ndipo inadzamumeza mneneri uyu. Ndipo iyo inapita pansi pomwe pa nyanja, ndipo mwina mwake utali 40 kuya kwake pamenepo. Iyo inapita pansi patali kuti ikadzipumise yokha pansi pa nyanja.
Tsopano ife nthawi zonse timakhala tikuganiza za Yona ndipo aliyense amati tsopano ine ndinapempheleredwa koma dzanja langa silili bwino ine ndinapempheleredwa koma ine sindikumvabe bwino inu musamakuwe nkomwe za Yona Zopano, taonani zomuchitikira zoneka, zimene iye anali nazo. Zopano, kuyamba ndi kuyamba, iye anali pa nyanja ya Namondwe. Ndipo iye anali atachoka pa ntchito imene Mulungu anamutumirako iye. Manja ake ndi miyendo zinali zitamangidwa. Iye anaponyedwera mu nyanja itachita ukali ndi Namondwe. Ndipo chinsomba chinamumeza iye. Ndipo anapita pansi pomwe pa nyanja. Ndipo iye anali atagona pamenepo mumasanzi, mimba mwa chinsomba. Ana masupuni atazengeza khosi lake. Ndipo iye akayangana mbali iyi, munali mimba mwa chinsomba. Iye akayangana mbali iyo, munali mimba mwa chinsomba. Kulikonse kumene iye amayanganako, munali mimba mwa chinsomba. Inu mukanena zochitika zoonekera, iye mwina anali nazo izo. Koma inu mukudziwa zimene iye ananena, iye anati, izo ndizo panda pake. Ine sindiyang'ana nsopa izo. Koma kamodzinso, ine ndiyang'ana kukachiswanu oyera. Chifukwa Solomoni, munthu wachibadwa wa dziko lapansi, amene anapemphera pomupereka kachisi. Anati, Ambuye, ngati anthu anu akadzakhala mvuto kulikonseko, ndipo akadzayang'ana kumalo oyera awa, ndiye mudzawamve kuchokera kumwamba. Ndipo Yona anali nacho chikhulupiriro muzimene Solomoni anali atapemphera. Ndipo Mulungu anamupulumutsa iye kuchokera mu chinsombacho atatha masiku atatu ndi usiku. Iye mwina anayika hema ya mpweya pansi pamenepo. Ine sindikudziwa zimene iye anachita, koma iye anamusunga ali wa moyo kwa masiku atatu ndi usiku, molingana ndi mawu. Ndipo mawu ndiona. Chabwino, ngati Yona, pansi pa zomuchitikira zimenezo, anatha kuyang'ananso kukachisi amene munthu anamupanga, ndi mochuluka bwanji tiyenera inu ndi ine usiku uno kuti tiziyang'ana kukachisi kumene Yesu akuima pa dzanja lamanja la ufumu ali ndi magazi ake omwe, akupembedzera pa zodzinenera zathu. Pa zotichitikira zathu zapang'ono. Musamamuweruze Yona kenako nkuyang'ana pa zimene zalakwika ndi inu. Muziyang'ana kwa lonjezo. Mulungu ananena zimenezo. Ngati ndinu ana Abrahamu, Mulungu ananena zimenezo. Iye anapanga lonjezo, ndipo izo zikukhazikitsa zimenezo. Zindikirani, anthu onse anali ali uko akuwedza, ndipo akukoka nkhoka zawo ndi zinthu. Patapita kanthawi, panatulukira Mulungu wa nyanja, chinsomba chikuthamangira ku gombe. Aliyense anagwa pa maondo awo, Mulungu amadziwa kuchita zinthu. Ndipo icho chinafika mpaka ku gombe, ndipo chinatulutsa lilime lake, ndipo pamene icho chinatero, apa panabwera mneneri akuyenda akutuluka kumene kuchokera mkamwa mwa chinsombacho. Mneneri, Mulungu anakamulavula mneneri pa gombelo. Nzosadabwisa kuti iwo analapa. Mukuona? Chimenecho chinali chizindikiro. Yona pomboledwa ndi chinsomba chinali chizindikiro. Kodi iye anachita chiyani? Chimenecho chinali chizindikiro chochokera kwa Mulungu. Kodi liulo linati chiyani? Lapani kapena mowonongeka mu masiku 49. Chizindikiro cha Mulungu, liwu la Mulungu. Nthawi zonse pamene Mulungu atumiza chizindikiro, Mulungu amatumiza liwu lake kumbuyo kwa chizindikiro chimenecho. Zindikirani, lapani kapena mu masiku 49, mzinda onsewu uwonongeka. Yohane mneneri kuonekera pa dziko lapansi. Patatha zaka 400 pasanakhalepo mneneri. Chizindikiro, patatha zaka 400 zakuonekera kwa iye. Nthawi ya pang'ono yolekelera ija. Tsopano, ngati ndinu auzimu, inu mumvetsa zimene ine ndikunena. Mulungu atsegule kumvetsa kwanu. Kodi zakhala nthawi yotalika bwanji? Zaka 400 Israeli anali alibe mneneri. Mipingo inali itapotozedwa kwambiri. Ndiyeno apa panabwera Yohane pa chochitikacho. Yohane anali mneneri. Chizindikiro chakuti Mesiya akanadzayankhula akachokapo iyeyo. Penyani, chifukwa Malaki 3 anati, ine ndidzatumiza mtumiki wanga pamaso panga kuti adzakonzeketsere njira, adzawakonzeketsere anthuwo. Tayang'ana ndipo Yohane analibe kuzikonda mwa iye. Iye sanadzitengele ulemelero uliwonse. Iwo anayezera kuti amuche iye Mesiya, koma iye anati, ine sindine woyenera kumasula zingwe za nsapato zake. Koma mwansanga, pamene Yesu anaonekera, iye anali ndi chizindikiro, lawi la moto, kuwala pamwamba pa iye. kofana na ndi nkhunda kunabwela ndi liwu lakuti uyu ndi mwana wanga wokondedwa amene ine ndikukondweretsedwa naye zindikirani ndipo Yohane nthawi yomweyo anati iye ayenera kuti akule ine ndiyenera kuti ndichepe iye anawupereka mpingo kwa Khristu amen ife tikuzidwa kuti mu masiku otsiriza zimenezo zidzabweleza kachiwiri padzakhala uthenga umene udzabwele umene uti udzamuonetsere mesiya kwa anthu ndipo izo zidzakhala mwa njira yakuti iwo adzayima ali kakasi monga iwo anachitira nthawi ijayi iye analonjeza zimenezo mutu wotsatira wa Mateyu wa Malaki amatiuza ife za zimenezo penyani iwo anafunsa za izo chikhalidwe cha Yohani chinamuzindikiritsa iye mu mzimu wa Eliya tsopano zindikirani aneneli awiriwo tsopano Eliya anali munthu amene anauka mu nthawi ya Israeli mu chisokonezeko Ahabu anali mfumu ndipo akazi onse anamutsanzira Yezebeli ndipo mwina mwake amadula matsitsi awo mwaphanke ndi chilichonse mwina mwake monga momwe ife tili nazo lero ndipo onse anamutsatira Yezebeli ndipo azibusa ankaganiza kuti zimenezo zinali zabwino basi asiyeni okha asiyeni iwo azichita zimenezo ndipo pa nthawi imeneyo Mulungu anadzusa mwamuna kuchokera ku chipululu dzina lake Eliya. Ife sitimadziwa mkomwe kumene iye anachokera. Iye analibe sukulu yoti imuzindikiritse iye. Koma iye anauka ndipo iye anadzudzula chinthu chonse icho. Iye anadzudzula kachitidwe konseko ngati iye angabwele poonekera lero. Iye akhoza kudzudzula kachitidwe kathukanso. Iye anamudzudzula Yezebeli aliyense ndipo izo otsiriza anali iyeyo amene anamuopyeza mneneri anathawa monga Yohane anakagona pansi pa mtengo wa mtsanya pamene Yezebeli ankapita kuti akamuphe iye iye ankamuda iyeyo ndiyeno ife tikupeza kuti pamene Yohane anabwera kuchokera ku chipululu kachiwiri wokonda chipululu ali ndi uthenga olunjika kwa akazi amagono okhala atasudzulidwa chikwati ndipo nkukwatiwanso ndikukwatiwanso iye anachidula chinthu chonzidutswa iye sanabwere kuchokera ku sukulu iliyonse iye anabwera kuchokera kwa Mulungu munthu wotumizidwa kuchokera kwa Mulungu ndipo iye anawadzudzula akazi amagono anawatsutsa iwo molimba ndipo iye sanabweze nkhonya zilizonse koma mwapoyera ankati nthawi ili pafupi Mesiya ayankhula taonani zimenezo tsopano mufanizitse nthawi yakubwera koyamba kwa Eliya ndi ena aneneri amakono awa alelo ololeza Ayezebeli yawo kumadula tsitsi lawo ndi kumavala akabudula kumasuta ndudu chilichonse chimene iwo akufuna kuti achite kumawatsogolera iwo paliponse kuli bwino asanene kanthu amusiya iye akapeza wina kumawatsogolera iwo ndi tizikhulupiriro topangidwa ndi anthu zimenezo ndi zamanyazi ziphunzitso za munthu ndipo pakuchita zimenezo iwo akuwapangitsa malamulo a Mulungu kukhala opanda mphamvu chifukwa iwo akhoza kujoina mpingo ndi kumadzinenerabe kuti iwo ndi akhristu ndi kumachita zofuna zawo ndi kumanena kuti iwowo ndi akhristu ndi kumapitirirabe ndizo zimene iwo akuzifuna ndizo zimene iwo ankachita kumeneko koma akumbukirani ndi pa nthawi yonga imeneyo monga Mulungu analonjezera mu Malaki 4 kuti iye akanadzakwaniritsa mawu kachiwiri ndiko kulondola taonani pamene ife tili lero basi monga izo zinalili mu nthawi ya Yohani basi monga izo zinalili mu nthawi zinazo tamuonani Amosi wang'ono wakale uyu akuuka kamunthu kakang'ono kokalamba ife sitikudziwa kumene iye anachokerako iye anali woweta ziweto Mulungu anali akumuchotsako iye ku msipu wa nkhosa ndi msipu wa ng'ombe ndipo ankakamuphunzitsa iye ndipo pamene iye anafika ku Samariya ndipo pamene iye anadzuka ndipo anakwera phiri limenelo tsiku lijali anakayang'ana pansi apo ndipo dzuwa lija likuwalira pa mutu wake wadazi ndipo manyenji ake ali otuwa ndi maso ake okhazikika ndi onyezimira maso ake ali Mulungu anaphethira osati chifukwa cha maonekedwe amene anthu odzaona malo ankaona pamene iwo amabwera mmenemo chifukwa chakuti mzinda onsewo unali utadzipereka kwa tchimo ndi ndani munthu wang'ono uyu osadziwika inde ndi Amosi mneneri Iye analosela mumasiku a Yeroboamu wachiwiri. Mfumu ya ujigawenga ankawaloleza anthu kuti azichita zili zonse. Ansembe onse anali muzimenezo. Iwo anamanga mipingo yokongola kwambiri. Iwo anali ndi mavalidwe abwino. Akazi awo anali opanda makhalidwe. Iwo ankavala muli monse momwe iwo afunira. Oyenda odzaona malo ankakhamukira paliponse kuti adzaona asungwana okongola ndi zochita zawo. Basi USA wina wa makono ankanena kuti akhale anthu a Mulungu. Palibe aliyense ankanena kanthu za zimenezo. Izo zinkaoneka kuti zinali zowalamulira pa anthu. Zaka 18 tsopano lelo Rebecca wanga ali usinkhu wa zaka 18 lero. Zaka 18 ine ndakhala ndikududza fuko lino ndikudzudzula zinthu zimenezi ndipo ine ndikamabwerera chaka ndi chaka kukumakhala akazi odula tsitsa ambiri kuposa amene analipo nthawi yoyamba pamene ine ndinkayamba. Mwali kotchuka odziwika wa Chipentekoste anatitengera ine mchipinda pafupi chaka cha thacho. Wabwino odziwika bwino munthu odziwika pa dziko lonse. Iye anati ine Bale Branham mundilole ine ndiike manja anga pa inu ndipo ndikupemphereleni inu. Ine ndinati ine sindikudwala. Iye anati koma pali china chake cholakwika. Iye anati Bale Branham, inu muononga utumiki wanu. Palibe aliyense azigwirizana nanu. Nzose adabwisa azilalikisa kumagwira nanu ntchito. Ndi mmene inu mukadzudzulira akazi amenewo. Iye anati, anthu amenewo amakutchani inu mneneri. Ine ndinati, ine sindinayambe ndanenapo kuti ine ndinali. Iye anati, koma iwo amaganiza kuti inu muli. Iye anati, ine ndimakhulupirira chinthu chomwecho. Iye anati, inu munayitanidwa kuti muzidzawapempherera odwala. Iye anati, kadzipemphererani odwalawo ndipo asiyeni akazi amenewo okha. Inu mukumawapweteka kumverera kwawo. Ine ndinati, motani? Iye anati, mukamalankhula zakuti iwo akudula tsitsi lawo ndi zinthu. Ine ndinati, zimenezo ndi zolakwika. Baibulo linati, mkazi amene amadula tsitsi lake, mwamuna wake ali ndi ufulu woti amusiye chikwati. Kulondola ndendende. Iye amachititsa manyazi mutu wake. Ndi zimene Baibulo linanena. Tsopano, ine sindikudziwa ngati inu mungazikonde zimenezo kapenayi. Koma ndi zimene Baibulo linanena mu Akorinto oyamba. Yogwira thupi mpaka thupilo kumakhala panja. Ndiyeno iwo amabwerapo ndikudzati, bwanji, Bambo Branham ndi mtundu okhawo wa zovala umene iwo akugulitsa. Iwo adakali nazobe nsalu ndi makina osokera. Palibe choyilingula. Akazi achi Amish ndi achi Dunkard akumavalabe zimenezo. Zedi, ndipo chikuchitika ndi chani? Iwo amapita kunja uko ndipo akumakapitilizabe. Mkazi anati, chabwino, Bambo Branham, ine sindimavala akabudula. Ine ndimavala, ndi chiyani zimenezo? Ngo. Ea, anati, ine ndimavala zimenezo. Ine ndinati, zimenezo ndiyezo ipitsitsa. Ine ndinati, Baibulo linati, nditembelelo kuti mkazi avale chovala choyenera mwamuna. Ndipo ndimaonekudeoneka mwamtundu onyesa bwanji United States ali motsopano. Mukuona? Kulondola kumeneko. Mundilole ine ndikuuzeni inu china chake Mulungu. Inu mukweza kukhala wangwiro ngati kakombo kwa mwamuna wanu kapena bwenzi wanu wa mwamuna. Koma pa tsiku la chiweruzo inu mudzakayankha chifukwa chochita chigololo. Yesu anati aliyense amene ayangʼana pa mkazi namukhumbira iye wachita naye kale chigololo iyeyo. Ngati ochimwa ameneyo anayangʼana pa inu ndipo ngati iye ati adzakayankhire pa tsiku la chiweruzo inu munadzipereka nokha kwa iye. Zifani zitseni nokha. Mkazi wa Mulungu angafunire chikuti avale monga choncho. Ndiye mukumadzinenera kuti inu muli nawo mzimu woyera chifukwa chakuti inu munalankhula mu malilime ndipo munatamanga chokwera ndi chotsika zimenezo. Komanso ine ndinawaonapo achikunja akuchita zimenezo akafula. Mzimu woyera ndi wangwiro oyera osayipitsidwa. Ndithudi, Bambo uyu anati, ngati ndinu, iwo amakukhulupirirani inu kuti ndi mneneri. Bwanji inu simukuwaphunzitsa iwo momwe angalandirire mphatso zazikulu za uzimu ndi momwe angamachitire zinthu kwa Mulungu. Bwanji inu simukuwaphunzitsa iwo zimenezo ngati ndinu mneneri. Ine ndinati, ine ndingawaphunzitse bwanji iwo algebra pamene iwo sakudziwa nkomwe ma ABC awo. Kodi inu mukudziwa chimene ABC amatanthauza? Nthawi zonse muzikhulupirira Khristu. Inu mungachite motani zimenezo, kuona? Inu mumafuna kuti mukafike pamwamba apo malo moyambira pansi apa. Mulungu adzamanga mpingo wake pa maziko a Yesu Kristu. Ndipo limenelo ndi Baibulo. Kunja kwa zimenezo, maziko ena onse ndi mchenga otitimira. Mulungu sama sinthai, chikhalidwe chake sichi sintha. Iye anawapanga akazi akale osiyana ndi mwamuna, ndiponso mwamuna osiyana ndi akazi. Iye anawaveka iwo mosiyana, ndipo amafuna kuti iwo azikhala mwanjira imeneyo. Mukuona? Akazi akumafuna kuti azoneka ngati mwamuna, ndipo mwamuna akumafuna kuti azoneka ngati akazi. Oh my, chisokonezeko chakecho. Ndicho, ndipo chinthu chonsecho chikoneka ngati chawagwira anthu, ndipo iwe sungathe kuchisintha icho. Chikoneka ngati chilombo chachikulu. Ndima waukulu, ngati inu mukumvetsa zimene ine ndikunena mu mzimu, chilombo chawagwira iwowo, ndipo iwo akulephera basi kuti achoke kwa icho. Yachuluka kwambiri Hollywood, yachuluka kwambiri television, zachuluka za nkutu zinazo. Kilichonse chimene ife tili nacho chaonongeka. Nzosa labwisa, ngati nchitoyo ikanati isafupikitsidwe, chifukwa cha osankhidwa, sipakanadzakhala nofu umene uti udzapulumutsidwe. Inu munati, ine sindimazidziwa zimenezo mbuyomu, chabwino. Tsopano inu mwazidziwa izo kuyambira pano mpaka na ntsogolo, mkuona. Ndizo, ine kulibwino ndi imire pamenepo. Tiye ntibwelele mbuyo. Zindikirani, Yohane anali chizindikiro, ndipo kumbukirani kuti, momwe Mulungu anachitira izo nthawi yoyamba, momwe iye ati adzachitira izo kachiwiri. Iye analonjeza kudzatero. Tsopano, Mulungu sanayambe kugwiritsapo ntchito nkomwe gulu la anthu pa nthawi iliyonse kwa zoterozo. Kumbukirani, linalipo gulu nthawi ina, limene munthu otchuka dzina lake Ahabu, iye anazipezera. Iye anazipezera aneneli achiisraeli, 400. Sopano, amene osanali aneneli achikunja, aneneli 400 achiisraeli, yose anali ndi degree yao, ni chilichonse, anali ndi sukulu yaikulu. Kumeneko kunali munthu wa Mulungu dzina lake Yehosafat, amene anali mfumu ya Yuda. Ndipo iye anabwera kumeneko, ndipo apo ndi pamene wokhulupirira anasakanizikana ndi osakhulupirira. Zinthu zinalakwika. Ndipo iye anati, Ramoth Gilead, sopano penyanizi, mene zingakhalire kuti ndi zoona. Iye anati, Ramoth Gilead ndi wa ife kumeneko, kuntunda kwa gawo la dziko kumeneko, limenelo ndi lathu. Yoswa po gawa dzikolo, analipereka ilo kwa Israeli. Ndipo Afilisti achikunja, anadzabwera, ndi kudzawalanda iwo limenelo. Iye anati, limenelo ndi lathu. Sopano penyani momwe mwachikhazikitso, anthu angakhoze kukhala kuti akulondola, ndipo komabe ndikuziphonya izo. Chinthucho ndithudi chinali cha Israeli. Koma malonjezo onse a Mulungu mbale amakhala pa mangawa, mukuona, ngati iwo aziyenda kumafika pamaso pa Mulungu. Tsopano taonani apa, iye anati, kodi inu mupita ndi ine, ndikukandithandiza ine, kuti ndilitengenso dziko limenelo? Chabwino, zimenezo. Ana achifilisti yao, akudzazisa mimba zao kumeneko, nditili gwamene ali wa Israeli. Zimenezo ndizolondola mwamalemba. Iye anati, munditalize ine kuti ndipite ndipo ndikalitenge ilo. Anati, chabwino, mai. Pamenepo, iye analakwitsa mopupuluma. Agaleta anga ndi anu, anthu anga alichimodzimodzi ngati anu, ine ndipita nawe iwe. Ndiyeno Yehosafati anayamba kuganiza, inu mukudziwa, anati, kodi ife tisafunsire kwa Ambuye za izi, ife tisanapiteko, ozona, Ahabu anati, nditudi, mundikhulukire ine, ine ndimayenera kuti ndiganizire za zimenezo. Kodi kulibeko neneli pena pake, ozedi, ine ndilinayo seminari ya iwo kumusi kuno, opambana omwe inu munayamba mwaonapo. Iwo onse amavala zovala zabwino kwambiri. Iwo ndi masikolala opukutidwa mwa pamwamba kwambiri. Ine ndawaphunzitsa iwo mpaka padonto. Ife tipita tikawatenge iwo. Kotero iwo anapita kumeneko, ndipo iwo onse anabwera palimodzi. Iwo sanali achinyengo, iwo anali atapemphera ndi kupemphera ndi kupemphera, mpaka iwo anaona masomphenya. Ndiye iwo anadzukapo, ndipo mmodzi wa iwo anadzipangira nyanga ziwiri zachitsulo. Iye anati, ndi zimenezi inu mukawakankhira Afilisti, kapena Asiriya, mukawatulusa mdzikolo. Iye anati, pakuti atero Ambuye, pitaniko, Ambuye ali ndi inu. Mmodzi aliyense wa iwo, ndiye ndi mtima umodzi, anagwera mu mzimu. Aneneli achiisraeli anati, pitaniko, Ambuye ali ndi inu. Inu mukuti, kodi zimenezo ndi zamwa malemba, Mulungu anapeleka cholanjira ichi kwa anthu, ndipo ndani anachitenga icho. Inu muli ndi ufulu oti mukachitenge icho. Sopano, achi Pentecoste, ine ndikufuna kuti inu mupunzire punziro apa. Komayo Yehosafati, pokhala kuti ndi munthu wa Mulungu, iye anati, pali china chake chimene chalakwika pang'ono apa. Anati, kodi inu mulibe mmodzi winanso? Mmodzi winanso? Pambuyo pane neli 400, opunzitsidwa bwino akhala apawa. Ochuluka monga amene akhala pansi apa, atayima mu mgwirizano umodzi, akuti pakuti atero Ambuye, kuchitembenuzira icho Mbuyo, ndikuti Yoswa analipereka dzikolo kwa ife. Ilo ndi lathu, pitani mukalitenge ilo. Komaye Yehosafati anafunsa kuti pakhale winanso, anati, kodi palibepo mmodzi wina amene ife tingakafunsire naye kwa Ambuye? Iye anati, oh, alipo mmodzi winanso, koma, anati, ine ndimadana naye iye. Anati, iyeyo ndi Mikaya mwana wa Imla, anati, ine ndimadana naye iye. Iye nthawi zonse amakhala kunena zinthu zoyipa za ine, anati, musalole kuti mfumu inene chomwecho. Pitani mukamutenge iye. Yeyo anatumizako othamanga yena kumeneko. Ndipo ena iwo anati, sopano Mikaya, ine ndikufuna kuti ndikuze iwe china chake. Sopano iwo kudziwa kuti iwo anakuchotsa iwe muchiyanjano osati pakale. Chifukwa iwe nthawi zonse umakhala ukunena zinthu zoyipa kwa anthu. Sopano ngati iwe ukufuna kuti akubwezere khadi lako la chiyanjano, iwe ukanene chinthu chomwecho chimene iwo akunena, ndipo iwo akangokutengera iwe basi munkhwapa mwawo. Koma iye anapezeka kuti iye anali mneneri weniweni. Iye anati, pali Ambuye Mulungu, ine ndingonena chimene Mulungu ayika mkamwa mwanga. Oh, Mulungu amudalitse munthuyo. Iye anati, mudikire mpaka usiku uno, ndipo ine ndiwona zimene Ambuye andiuze ine. Mawa otsatira anati, pitani kumeneko, koma ine ndinaona Israeli atabalika ngati nkhosa zopanda mbusa. Ndiye iye anatenga masomphenya ake ndi kuafanizitsa iwo ndi zimene Eliya ananena, chimene chinali chitachitika kwa Ahabu. Iye akanakhoza bwanji kudalitsa zimene zinali zitatembereredwa. Zinalibe kanthu kuti anali ochuluka bwanji. Ife ndi fuko la Mulungu, mpingo wa Chipentekoste, a Baptist, ndi a Methodist, ndi ena otero, ali mpingo wa Chikristu. Koma inu mungathe bwanji kudalitsa chimene Mulungu wachitembelera? Ine sindu kusamala inu mukuti ine ndi joina ichi, ine ndi nachita ichi. Chimene cho chilibe kanthu kochita nazo izo. Taonani zimene inu mwachita. Tayang'anani pa Chipentekoste, mwemwe iwo alekelera zigwiriro. Taonani zomwe inu munali, ndipo muone zomwe inu muli tsopano. Mzosadabwisa, maso ali, maso achititsidwa khungu. Ndiye iye Ahabu, wansembe uyu, anamuomba kofi iye pakamwa. Ndipo anati, kamuike ni iye, ndipo Ahabu anati, kamuike ninso iye uko mndende ya mkati, ine ndikadzabwelera mu mtendere, ine ndidzathana naye munthu ameneyo. Iye anati, ngati inu muti mudzabwelere nkomwe, Mulungu sanalankhule ndi ine. Mukuona? Apo panali mneneri, apo panali chizindikiro, apo panali liwu lake, ndipo kulephera kulimvera ilo, kunabweletsa chiweruzo. Mzimu Woyera ndi mneneri wathu lero. Kodi mulephera kuti mumvere liwu lake? Iye akuzindikiritsidwa mulemba kuti iye akanadzanena zinthu zimenezi. Yesu Kristu, maonekedwe a Mzimu Woyera. Mulungu anachita ndi munthu mmodzi uyu. Uyu, Mulungu samachita konse ndi magulu, amachita ndi munthu mmodzi. Eliya sanali gulu, Yohane sanali gulu, iwo sanali gulu kapena chipembedzo, osati aliyense wa iwo. Koma onsewo ankatsutsa zoterozo. Uko ndikulondola. Yohane anati, musamaganizire zomanena kuti ife tili naye Abrahamu ngati atate wathu. Mulungu ndiwokhoza mwa miyala iyi kudzusa ana kwa Abrahamu. Ndipo chizindikiro cha nthawi yomaliza chidzakhala ndi liwu la nthawi yomaliza. Ndipo chizindikiro cha nthawi yomaliza chidzakhala molingana ndi zimene zinanenedweratu mu Baibulo. Ndipo liwu la nthawi yomaliza limene likutsatira chizindikiro cha nthawi yomaliza lidzazindikiritsidwa ndende mlemba, lidzakhala lemba limene linalonjezedwa. Tsopano ife timawerenga mu Luka 17 chimene chizindikiro cha nthawi yomaliza chiti chidzakhale. Zidzakhala monga zinali ku Sodomu lonjezo. Ndipo ife tili naye Sodomu mwachithupithupi. Nanga bwanji ife sitikukhulupirira chizindikiro mwa uzimu apa? Ngati inu mungathe kuwaona malemba apanso, Luka 17 ndi chizindikiro, ndipo Malaki 4 ndi liwu. Chizindikiro chinali ngati kuti Mulungu akuonetseredwa muthupi kumadziwa zobisika za mu mtima. ndipo liwu la Malaki 4 linali kuwatembenuzira anthu achoke kwati zikhulupiriro tawo abwerere ku chikhulupiriro cha Atate. Chimenecho ndiye chizindikiro. Inu mukudziwa chani? Ine ndikutseka tsopano. Zizindikiro kawiri kawiri zimalandiridwa zedi. Koma liwu, liwu limene limatsatira chizindikiro, iwo samafuna kalikonse kochita ndi zimenezo. Inde, chizindikiro cha Yesu ngati Mesiya kudzachilitsa odwala, iwo anavomereza zimenezo. Koma tsiku lina iye anati, ine ndi Atate ndife amodzi. Oh my, liwu limenelo silinalandiridwe. Iwo anati, inu mumadzipanga nokha Mulungu. Wofanana ndi Mulungu. Iye anati, ine ndine mwana wa Mulungu. Oh my, zingatheke bwanji kuti Mulungu akhale ndi mwana? Mwaona? Sizingatheke kuti Mulungu akhale ndi mwana. Koma inu mukuona, iwo anachikhulupirira chizindikiro. Odwala amakhoza kuchiritsidwa, ndipo zimenezo zinali zodabwitsa. Zimenezo zinali zokoma basi. Koma pamene zinafika ku liwu, iwo sanafune kuti alikhulupirire liwu. Kodi iwo anachita chiyani? Iwo anamuyika iye panja. Ndipo kodi inu mukudziwa chani? Baibulo limatiuza ife, muchivumbuluzo mutu wa 3, pambado wa Laodikaya uwu, kuti iye akanadzachitidwa chinthu chomwecho. Iye anali kunja kwa mpingo, amenewo ndi mawu akuonetseredwa. Iye anali mawu akuonetseredwa. Iye panobe adakali mawu akuonetseredwa. Ngati inu mungathe kukhulupirira chizindikiro cha Sodomu, cha Luka, ngati inu mungathe kukhulupirira zimenezo, ndiye bwanji simukuvomereza liwu la Malaki 4. Kuona? Bwanji wosati inuyo, inu, izo zikhoza kuvomerezedwa, njira yokha yomwe izo zingachitidwe ndi chizindikiro chikhoza kutsimikiziridwa, koma inu muyenera kuvomereza liwu. Mose anatumidwa kuti apite kumeneko mwathupi, ndipo akatenge chizindikiro cha uzimu, ndipo akawaitanira anthuwo kubwerera ku lonjezo la makolo. Malaki 4 aliwoti adzawabwezeletsa anthu kubwerera ku chikhulupiriro cha Atate. Bwererani. Akhungu ndi omwazika komwe kuli kwanu. Potseka ine ndinena izi, ndimanga yotsiriza iyi. Nenera anati, kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo. Taonani, iye anati, lidzakhalapo tsiku limene silimadzatchedwa masana kapena usiku. Tsopano mveserani, ine ndikutseka, lidzakhalapo tsiku, mulole izi zilowe mwakuya, ndipo Mulungu ataziyika izo mu mtima uliwonse mu gulu ili usiku uno, mu nyumba yolankhuliramo ino. Neneri anati, lidzakhalapo tsiku limene silimadzatchedwa usana kapena usiku, lokhala ngati la chimbuzi, la mvula, tsiku la chifunga. Koma anati, pa nthawi ya madzulo padzakhala kuwala. Tsopano kumbukirani, dzuwa nthawi zonse limatulukira kummawa ndipo limapita kumadzulo. Chitukuko chalitsatira dzuwa. Inu mukudziwa zimenezo, ndipo zindikirani, dzuwa lomwelo limene limatuluka kummawa, ndi dzuwa lomwelo limene limakalowa kumadzulo. Tsopano chitukuko chayenda ndendende limodzi ndi dzuwa, mpaka tsopano kummawa ndi kumadzulo zakomana. Ife tili pa gombe la kumadzulo, kummawa ndi kumadzulo. Ndipo kumbukirani, utenga wayenda njira yomweyo, iwo unatulukira kummawa, kubwera kwa Yesu Kristu. M-W-A-N-A Osati T-Z-U-W-A M-W-A-N-A mwana wa Mulungu anauka kummawa kwa anthu akummawa. Ndipo tsopano lakhalapo tsiku limene anthu ajowina chalichi apanga zipembedzo kuwala kokwanira basi kuti aziona chabwino ife tikhala ndi chalichi, ife timanga ichi, ife timanga sukulu, ife timanga chipatala, ife tiwaphunzitsa, ife tikhala ndi seminari. Iwo akhala nako kuwala kokwanira kuti achite zimenezo. Koma kumbukirani, Baibulo linati, neneli wa Ambuye mu Baibulo amene ali pakuti atero Ambuye, dzuwa lomwe lija limene linawalira kummawa lidzawalanso kachiwiri kumadzulo pa nthawi ya kumadzulo. Kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo. Kodi iye adzachita chiyani? Adzachita ndende zomwe zija zimene iye ananena mu Luka mutu wa 17. Pa nthawi yomaliza, pamene mwana wa munthu akuululidwa mwanjira yomweyo, yomwe iye anali kummawa, mwana yemweyo akuwala, mphamvu yomweyo, zimowera yomweyo, chinthu chomwecho chikuchita chinthu chofanana. kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo. Dzuwa lomwelo limene laenda, MWRNA yemweyo, amene waenda, wabwera kudutsa kummawa, kuchokera kwa Paulo, analumphira mpaka ku German pa Martin Luther, analumpha kachiwirinso pa chikoka chake chotsatira. Ndipo anapita kuchokera pamenepo mpaka ku England kwa John Wesley, analumpha kudutsa nyanja ya Atlantic mpaka ku United States kwa Chipentecost. Ndipo tsopano Chipentecost chadzitsisa chokha, ndipo ife tili pa gombe. Mmodzi aliyense wa iwo anachita chipembedzo chimodzi-modzi monga iwo anachita pachiyambi. Anapanga bungwe limene Mulungu analitembelera. Chipentekoste ndi zonse zinachita zimenezo. Koma iye anati kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo. Padzakhala chizindikiro chiti chidzauke mu nthawi ya kumadzulo. Musachiphonye ichi abwenzi, musachiphonye ichi. Tsopano mwana yemweyo adzapeleka kuwala komweko. TZUWR lomwelo likupeleka kuwala kwa TZUWR komweko. MWRNA yemweyo akupeleka kuwala kwa MWRNA komweko. Tsopano ameneyo si maneno anga, aliyense pano amene akudziwa kuti Baibulo limanena zimenezo, wezani manja anu. Ndizo ndende zoona. Tsopano inu mukhoza, izi zili ndi inu. Mukhulupirire kuti mwana wa Mulungu Yesu Kristu ali sali wakufa, iye ali wamoyo. Iye ali mukudzichepetsa, kudzichepetsa. Iye nthawi zonse ankakhala monga choncho. Njira yopitira mwamba ndiyo kudzitsitsa. Muzidzichepetsa nokha. Muchokeko kumalingaliro anu okhuthala, ndipo mumukhulupirire Ambuye Yesu. Muziona chizindikiro, ndiye muzikhulupirira liwu. Bwererani, o omwazika, komwe kuli kwanu. Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu. Ndipo ngati iwo sakakhulupirira liwu la chizindikiro choyamba mdzanja, monga izo zinali ndi Mose, ndiye ukachite chizindikiro chachiwiricho. Ndiye ngati iwo sakakhulupirira chizindikiro ichi, ndiye ukatenge madzi. Madzi amayimirira moyo. Mmenemo ndi mnyanja ya mchere kapena nyanja. Ukawatsanulire iwo pansi, iwo akasanduka magazi. Atate akumwamba, ndimochedwa kwenikweni tsopano. Koma inu munalonjeza kuti padzakhala kuwala kumadzulo. Mulole liwu la uthenga wathu lilowelele mwakuya mu mitima ya anthu, pamene iwo akusinkha-sinkha pa iwo ndi kuphunzira izo mwa mawu. Mwadalitse amene akukhala kuno Ambuye, mwadalitse anthu awa. Mwaona iwo akhala apa anjala, anaosauka, akukankhidwa-kankhidwa ndi kumapondedwa ndi ichi. Tikudziwa kuti Satana anachita zimenezo kuti angoapangitsa iwo khungu kwa chinthucho pamene icho chizifika pamenepo. Mulole iwo usiku uno ndi mtima umodzi amukhulupirire Yesu Khristu, akhulupirire lonjezo lake kuti iye wauka kwa akufa. Inu munati mu nthawi imene iwo sakuiganizira, ndiye mwana wa munthu adzabwera. Pa nthawi imene mpingo wapeza zake uli ndi ndalama zambiri, ukumanga mamiliyoni amadola mu zinyumba, iwo angakhale pabwinoko Atate, ine ndikukhulupirira, atakhala kumbuyo uko, atayima pa ngodya, akuyimba nkhocho, ali ndi chipewa mʼdzanja lawo, ngʼoma yakale ili pa ngodya ngati a Salvation Army, posa momwe zikanakhalira kukakhala mosungira mitembo umu usiku uno, kuyesera kuti afanane ndi dziko lapansi. Okhala nawo maonekedwe a Mulungu, ndipo ndikumakana mphamvu yake. Pelekana Ambuye usiku uno kamodzinso, Ambuye monga Samson anafula, kamodzinso Ambuye, kamodzinso. Mulole zidziwike kuti inu ndinu Khristu, mwana wa Mulungu yemweyo, dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo muzizindikiritse nokha pakati pathu kuti iwo akhoze kuona chizindikiro, mwina mwake iwo akhulupirira liwu. Mu izi ine ndikupempha mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ife tiitanira mzira wa pemphero mofulumira ndithu. Ine ndaona kuti nthawi yake yeniyeni ndino pakali pano imene ife tikana mabalalika. Koma tiyeni tikhale ndi mzira wa pemphero basi, mzira wa pemphero waung'ono. Ndiye tidzayambira mawa. Iye anapeleka makadi apemphero lero, choncho ife tikumapeleka makadi tsiku lililonse kuti wina aliyense akhoze kupeza mwayi wobweramo nthawi yodabwitsa. Kufika mu mzere wa pemphero zimenezo sizima kuchilitsani inu. Aliense akudziwa, munsonkhano uli onse amakhalapo ochuluka, amene amachilitsidwa kunja uko, kuposa amene amachilitsidwa kuno, mwaona, nthawi zonse. Mzimu Woyera ndi wopezeka ponse ponse basi. Iye akungoyesera kuti awapeze okhulupirira, ndizokhazo iye angakhoze kuwafikira. Anapereka makadi apemphero pi monga Paulo, tieni takhala tili pati, chabwino, ndiyitana kuyambira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asiyeni iwo ayimirire chapa, ngati inu mungathe, kadi lawo la pemphero pi monga Paulo, 1-10, muyimirire chapa mbali iyi, ngati inu mungathe kuyimirira. Ngati inu simungathe, ndiye ife tipeza wina kuti akuthandizeni inu. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chabwino, awiri enanso. 8, 9, 10, chabwino. 10 paka 15, ameneyo ndi asanu enanso. 15 paka 20, tayimirirani kuti ine ndikuoneni ngati inu mukuyimirira. P, 15 paka 20, 20 paka 25, tiye ndione tsopano. Paliponse pamene inu muli. Tsopano omvetsera onse akhale molemekeza kwenikweni. Maminiti pang'onoka. Imeneyo ikhala khadi la pemphero P, 1 paka 25. Si choncho izo. 25, 1 paka 25. Tsopano wina aliyenseyo mukhale molemekeza kwenikweni. Mumupatse Mulungu ulemu ochuluka chomwecho. Apeleke uthenga. Inu muli angongole kwa Mulungu kuti mupenyetsetse miniti ndi kulingalirapo. Tsopano ine ndikuganiza iwo akuakonzekeretsa anthuwo, iwo amene sangathe, ngati iwo ali ndi khadi la pemphero, iwo onse sanakhale pa nzere, iwo akafufuza, iwo andiuza ine mumaminiti pang'ono. Ndiyeno iwo adza, ndiye ife tiona ngati wina wake ali wogontha kapena wina wake amene sangathe. Ine sindikudziwa pamene iwo ali abwenzi, makadi apemphero amenewo. Nyamata amabwera kuno, ndani anapereka iwo? Kodi ndi inuyo kapena Bile? Bile. Pamene iye abwera kuno, ndipo amadzawasakaniza makadi amenewo pamaso pa anthu inu, ndiye amakupatsani inu khadi la pemphero. Amabwera komwe kuno, ndikudzakuwuzani inu nonse kuti mukhale pansi, amakupatsani inu khadi la pemphero. Mukuona? Ine sindimadziwa kuti iwo akhala pati. Ine ndakhala ndikuyesera kuti ndimufikitse mwana uyu pano, mukuona? Ndi ena, ine sindikukudziwani, ine ndilibe njira yoti ndingadziwire zimenezo. Ine ndikuganiza Mulungu amangozidzoza izo mwanjira yomwe iye akufunira kuti izo zidzozedwele monga choncho. Tsopano nonse inu amene mulibe khadi la pemphero, mukwezere mwamba dzanja lanu ndi kuti ine ndilibe khadi la pemphero, koma ine ndikudwala. Kwezerani mwamba dzanja lanu paliponse mnyumbayi. Ine sindikusamala kuti inu muli pati. Kwezerani mwamba lanulo. Chabwino, palibepo anthu ambiri pano ndiye. Tsopano, chabwino, molingana ndi zimenezo, izo sizitenga nthawi yayitali kuti tipempherere mzere wa pemphero tsopano mawa. Alipo pafupifupi 20 ali muno, kupatula amene ayimirira muno amene akudwala. Zimenezo ndi zabwino. Ndine wokondwa kukuonani inu mukulandira zimenezo monga choncho. Inu munali ndi chikhulupiriro chochuluka kuposa momwe ine ndimaganizira kuti inu munali nacho mwina mwake. Mukuona? Ngati inu mwavomereza machiritso anu, itayeni khadi yanu, Mulungu akudalitseni inu. Chimenecho ndicho chikhulupiriro chenicheni choona. Palibe amene anadzayika manja pa inu, inu munayika manja pa Khristu. Tsopano inu pano usiku uno, amene simukhala mu mzere wa pemphero, inu muyikhulupirira nkhaniyi monga mkazi amene anakhudza mphonje ya chovala chake, ndipo iye anapotoloka, ndipo anazindikira kuti iye anamukhudza iye, ndi angati akuyikumbukira nkhaniyo. Zedi inu mukutero. Tsopano kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Iye Bible linanena mu Ahebri 4 kuti iye ndi wansembe wankulu pakali pano, amene angakhoze kukhudzidwa ndi zomvelera za zifoko zathu. Chabwino, ngati iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse, kodi iye sangachite chimodzimodzi? Kodi iye sanazichite zimenezo usiku ndi usiku pano? Ndi angati amene anakhalapo mu misonkhano ina ndipo anamuonapo iye akuchita zimenezo? Ingokwezani, zedi mkuona, uzungulira dziko. Iye akudziwa. Iye amadziwa zonse za inu. Tsopano taonani zimene ine ndikuyesera kuti ndichite. Ndi angati akumvetsa zimene ine ndikufuna kuti inu muchite. Mukuona? Ine ndikufuna inu popanda aliyense kuti ayike manja pa inu. Ine ndikufuna inu ngati chida chenicheni cha Mulungu, munene kuti Yesu Kristu, ine ndikukhulupirirani inu. Ine tsopano ndikukulandirani inu ngati mchiritsi wanga. Ine tsopano ndikukulandirani inu ngati mpulumutsi wanga. Ine ndikukulupirira izo ndi mtima wanga onse. Ntchito yake yagwirika. Ndiye mugwiritse lonjezo limenelo. Mugwiritse kuvomereza kwanu ndipo muziyenda chitsogolo ndi izo. Muone zimene zitachitike mukona. Muone zimene zitachitike mukona. Tsopano ndi zimene ine ndikuyesera kuti ndikufikitseni inu pozichita. Njira yeni imene ife tikuyenera kumakhulupirira. Kodi inu mukuti chiyani?
Number four.
Kadi la pempero number 4 ndi number 19 akusowa. Kadi la pempero 4. Muyangane pa winayo. Muyangane pa kadi la uyandikana naye wanu. Kadi la pempero number 4 ndi number 19. Chabwino, ndi chabe. Dikirani, tione, ngati ine sindimuitana iye, ndiye kuti ine sindikumveka pa zimenezo. Inu mukona, mukuti chiani, maipeza 4, nanga bwanji 9, simunaipezebe, 19, mukuti chiani, kadi la pempero 4 sinapezekebe, kamena 19, ngati wina wake ali ndi makadi ameneyo, ngati inu mungabwere pa nzere. Kapena taonani, tione, iyo ikoza. Alipo aliense, kodi mwana wangono uyo alindi kadi, tafufuzani. Si, imeneyo, nambala yake si imeneyo, kodi dona uyo apa alindi kadi, mchikuku iji. Tafufuzani nambala yake, kodi imeneyo ndi nambala yake, dona alipa machira, Iyo aipeza iyo onse abwera tsopano, zabwino. Chabwino, sopano, antu inu amene muli ndi kadi la pempero, agwirizitseni iyo, ifeti tumikira mwachisomo cha Mulungu. Sopano abwenzi, uno pokhala usiku omaliza, umene ife titi tikhale nawo, mawa ndi la Mulungu, madzulo, tiyeni tizikhalitse chete. Tsopano, mungotenga kusakhulupirira konse kumene inu muli nako, ndi lingaliro losakhulupirira konse, ndipo muligoneke ilo pansi, ndipo mupondetsepo phazi lanu pa ilo, monga izo zinali, ndikuti Ambuye Yesu, ine ndikukukhulupirirani inu. Ndiyangati amene ati achite zimenezo. Zikomo inu. Mulungu akudalitseni inu. Sopano, asachokepo wina aliense, mungo kala mabata kweni, ndipo muzikhulupirira. Taona animbali iyi, ndipo tsopano tayanganani, kuzindikiritsidwa kwa Mulungu nthawi zonse, kwa kala kuli kudziwa, kukoza kuonera tu zomwe zakala zilipo, ndikunena zomwe zakala zilipo, zimenezo zimakala chotani, kapena pa zakala chani. Ife, tikuzidziwa zimenezo. Umondi mwomwe aneneri, anka dziwidwira. Umondi mwomwe Yesu, ana dziwidwira, kuti ndi Mesia. Ndipo iye ndi Mesia emweyo lelo, monga iye anali nthawi jayi, koka kuti alibe thupi logwirika kuno pa dziko lapansi. Iye anautumizaso mzimu wake, kuti uziza kugwiritsa ntchito thupi lanu, thupi langa. Tsopano, inu mwina simungate kuchita izi, ife tikudziwa mulemba, amakhalapo mmodzi mukambado, koma mukuona, komabe inu mukhoza kukhulupirira zimenezo, ndipo inu muli ndi zinthu zina zimene inu mungate kuchita. Aliense, nanga bwanji ngati chala changa chita sankha, chifukwa icho sidiso langa, kuti icho sichikhalanso chala changa. Nanga bwanji ngati mkono uwu utati, ine sindimakwezanso mwamba kenanso, chifukwa ngati ine sidiso kapena khutu, ine sindikhala mkono. Bwanji, izo zingapundule thupi langa. Inu muzikhala chimene Mulungu anakuikani inu kuti mudzakhale. Kodi ndi nthawi zingati ine ndamuyamikirapo Oral Roberts, Billy Graham, Tommy Osborne, ena amuna ameneyo, amaenda pamenepo ndi kuti ulemerero kwa Mulungu, mukhulupirira zimenezo, chikhulupiriro cha galu wankulu, ndi kuchokapo. Kuchoka pamenepo ali osatopa basi monga mmene iwo akadakhalira. Billy Graham akaima ndi utenga ndi kulankhula ndi anthuwo maminiti pang'ono amati, pangani chisankho chanu, bwerani kuguwa, mungoima pamenepo musapange kusuntha kwina. Iye anati, ndiye nchifukwa chani iwe umachita zimenezo Billy? Anati, utenga wanga unalalikidwa, iwe unachokera kwa Mulungu, ndiko kulondola. Iye ali kumpingo wa kusodomuja, basi ndende zimene ziyenera kukhala. Zina lake lotela H.R.M. kuchokera kwa Abraham. Zilembo 6. Abraham anali 7. Mukumuona mtumiki wa mpingo umeneo, akutsikira uko ku Babylon ndithudi. Palibepo munthu mudziko amene ali ndi utenga uwo wakulapa monga Billy Graham. Iye amaima pamenepo, amachoka pamenepo, ndikupita kukadya nyama ya Tibon, ndikupita kukagona, kukamwa mkaka wosungunulidwa. Zimenezo ndi zabwino. Ndipo pamene iwe uyenera kuti uime ndikumenyana ndi ziwanda. Nthawi ina ku Long Beach, mbale Jack ndi ine, abambo anu anali ataima pamenepo. Ndipo apo panaima bambo Fula, Charles Fula, mbale wabwino, anaima pamenepo akulalikira, pafupi anthu 2,000 kapena 3, pamenepo madzulo ameneo. Ife tinakhala ndi kumamvetsera pa msonkhano wake. Ine ndinali nditabwereka nyumba yoyankhuliramo atatha iyeyo. Ndipo iye anayima pamenepo, ndipo analankhula bwino, ndipo anati, aliyense muno amene akufuna kuti amlandire Khristu, anthu awiri kapena atatu anabwera kuti adzadalitsitse ana awo. Mkazi mmodzi anati amafuna kuti avomereze zimenezo. Anabwerapo ndipo anapemphera pemphero la pang'ono. Mmodzi wa madikoni anabwerera ndi kukakhala pansi. Anagwirana manja, anapotoloka ndi kumatuluka apo. Apa panali gulu lake la luntha lovekedwa bwino la anthu likutuluka pamenepo. Apa panabwera anga machira, zikuku, akhungu, olumala, osayenda, ovulazidwa. Pamene chikhulupiriro chako chiyang'anizana ndi china chake chonga zimenezo. Tsopano apa, kodi ine ndadzinenera kuti Khristu ndi chiyani? Ndipo tsopano, osakhulupirira atakhala pomwepo, akufunafuna kuti apeze cholakwika chimodzi. Mukuona? Basi, akungoyesera kuti apeze cholakwika chimodzi. Ndikukumbukira kuno, osatikale litali ku Toronto, ife tinali titayima pamenepo, ndikulalikira, ndikupempherera odwala, ine ndinakhala ndikumvelera mzimu wachilendo. Iwo unali utakhala chakumanzere kwanga. Ine ndinakhala ndikuuyang'anitsitsa iwo. Apo panali bambo atakhala pamenepo, gulu linali litamuchita ganyu iyeyo kuti abwere adzandipepetule ine. Iye amagoza kupita kukazungulira kwa misasa ya asilikali ndi kuwapangitsa asilikaliwo kumayenda ndi manja awo ndi kumakuwa ngati agalu ndi zinthu kumawapepetula. Ine ndinawumvelera mzimu woyipa umenewo. Ine sindimadziwa kumene iwo unali ukuchokerako. Ine ndinakhala ndikuyang'anitsitsa, ine ndinawuona mthunzi wakuda umenewo, ine ndinadikilira maminiti pang'ono chabe. Ine ndinati, iwe mwana wa Satana, chifukwa chiyani mdyerekezi wachititsa khungu malingaliro ako kwa china chake chonga chimenecho? Chifukwa chakuti iwe wabwera kuti udzapikitsane ndi Mulungu, kudzautsutsa mzimu wa Mulungu, iwo achita kukunyamula iwe pano. Iye anapuwala pomwepo pamene iye anakhala, ndipo adakali chipwa lilebe. Mukuona? Ife sitimachita masanji achalichi. Yangati amene anayamba akhalapo mumisonkhano, ndipo anaonapo zinthu zofanana ndi zimenezo zikuchitika. Inu mukudziwa zinthu zimene zimachitika. Zedi, ndizoona. Kumbukirani, mukhale molemekeza. Tsopano apa pali, ine ndikuganiza, munthu oyamba, ndikulondola kumeneko. Tsopano mukuona, ine ndalalikira, ndakuwuza nipo inu ndendende zimene zimayenera kuti zichitika mu tsiku la lero. Tsopano zimenezo ndi chizindikiro. Ngati izo zichitika, ndi chimene chizindikiro chinali. Ndiye mukhulupirire liwu limene likutsatira chizindikirocho. Mukuona? Tsopano apa pali mkazi ndendende kwa inu obwera atsopano. Uyu ndi Yohane Woyera 4, pamene Ambuye Yesu wathu anakomana ndi mkazi pa chitsime. Iwo anali asanayambe akomanapo mmoyo, ndipo iye anamuuza mkaziyo limene linali vuto lake. Ndipo iye anazindikira kuti ameneyo anali Mesiya. Inu mukuidziwa nkhaniyo, ndi izi pano kachiwiri. Mwamuna ndi mkazi akomana. Tsopano iyeyo sikuti ndi mkaziyo, ndipo sindine mwamuna ameneyo, koma zimenezi ndi Mulungu yemwe uja. Mukuona? Tsopano Yesu anati, chito zimene ine ndikuzichita, inunso muzidzazichita. Yohane Woyera 14:12. Tsopano dona, sindikukudziwani inu, sindikudziwa chimene inu mwayimira pamenepo. Ilo likhoza kukhala vuto la pakhomo. Mwina izo zikhoza kukhala za wina wake, mwina mwake inu mukudwala. Mwina mwake inu mukuima pamenepo, mwangozivekapo china chake. Ngati izo zili, mungofufuza zimene zingachitike. Mukuona? Mwina mwake inu mukutsanzira china chake. Chilichonse chimene icho chili, ine sindili, inu mukhoza kukhala wokhulupirira wenuweni. Zimenezo ine sindikudziwa, koma Mulungu akudziwa, koma inu mudziwa ngati iye wakuuzani inu zoona kapena ayi. Sichoncho inu, ngati izo zili zoona, inu mudziwa zimenezo. Tsopano taonani, ndicho chimene chikhulupiriro chanu chiyenera kuchita. Inu mukufuna mubwere chotani kuno. Tsopano, ngati aliyense akukhulupirira kuti ndizolakwika, inu mubwere kuno, ndipo mudzamutenge odwala uyu. Mubwere kuno, ndikudzawatenga ena onsewa. Ndiye ngati inu simungachite zimenezo, ndiye musandiweruze ine. Mukuona? Tsopano taonani apa mlongo, miniti yokha. Tsopano ine ndilibe lingaliro, ndilibe kanthu ka inu. Inu mwangokhala mkazi mwayima pamenepo. Tsopano ngati Ambuye Yesu Khristu, mwana wa Mulungu, amene ine ndamutsimikizira mwa Baibulo, analonjeza kuti iye akanadzabwelera mu masiku otsiriza, ndi kudzaziulula iye yekha mu chidzalo cha mzimu wake. Chimodzimodzi ngati mpingo ukukwera mmwamba, monga momwe zimabwerera kwa munthu, njira yonse kuyambira kumapazi, kukwera mmwamba mu ntchafu mpaka kumutu, ndipo mutu ndiye mutu wa thupi. Ndipo thupi labwera mmwamba kuyambira pa mpingo woyamba, wakhala ukubwera chokwera mwichi, mu kukonzanso wakhala ukukwera mpaka pakali pano. Iwo wabwera kudutsa mukulunga mitsidwa, kuyeletsedwa, kubatizwa mzimu woyera. Tsopano ndi mutu, Khristu, kumabwera ku thupi, thupi la Khristu. Iyeyo ndi mmodzi amene akudziwa. Dzanja langa silimadziwa kuchita, basi limangodalira mutu wanga. Koma iyeyo ndi mmodzi amene amadziwa, ndi icho chifukwa chake iyeyo ali mawu. Ine sindine mawu, ine ndine munthu. Koma inu mukona, iye amagwiritsa ntchito thupi ili. Chifukwa iye anafa kuti adzaliyeretse thupi ili, kuti iye adzakhoze kuligwiritsa ilo ntchito ndi kudzapereka mphaso. Basi kukhala ngati kulichotsa ilo mu giyala, kenako mzimu woyera kudzapitiriza. Ndiye ngati iye angafotokoze kapena kukuwuzani inu zimene inu mwazichita, chimene inu mwadzera pano, kapena china chake chokhudza inu. Inu mukhulupirira izo, ndipo omvetsera akhulupirira chomwecho. Mulole Ambuye Mulungu apereke izi. Sopano ine ndikuwutenga mzimu uliwonse muno pansi pa ulamuliro wanga wa ulemerero wa Mulungu. Sopano mukhale bata, musayendeende. Taonani kuno mphindi yokha, tandiyang'anani ine, monga Petro ndi Yohane ananena akudutsa pa chipata. Mwakulankhula kwina, mungokhala ndi tchelo kwa zimene ine ndikulankhula, mukuona? Yesu anamufunsa mkaziyo mafunso pang'ono, undibweretsere ine akumwa. Mukuona, ine ndakhala ndikulalikira chinthu chomwecho, Atate anandituma ine kuno ku Baton Rouge. Ine ndili kuno. Atate anati iwo ankafuna kuti adzere ku Samaria. Iye anakhala pamenepo. Mkazi anali woyamba amene anafika kwa iye. Iye anachita chizindikiro chimodzi chimenecho pa mkazi ameneyo. Ndipo mzinda onsewo unalapa. Ndikusiyanitsa bwanji komwe inu mukuganiza ngati iye angachite chinthu chomwecho usikuno, inu mukuganiza kuti onse a ku Baton Rouge angalape? Ine ndikukaikira zimenezo, si choncho ine. Ine ndithudi ndikutero. Koma ife tili mmasiku otsiriza, pamene choyipa chili choyipa kwambiri kuposa momwe zinayamba zadziwidwirapo. Tsopano zosowa zanu, inu muli pano kuti mudzapempheleredwe, kulondola ndendende. Ndipo inu mukuvutika ndi vuto la kummelo. Ngati zimenezo zili zoona, kwezani mmwamba dzanja lanu. Sizokhazo ayi, koma pali wina wake amene inu mukumupempherera, ndi mwana. Ndipo mwana ameneyo ali ndi vuto la kummelo. Ndipo ndi vuto la kummelo kwa mwanayo pali zomera pa mmelopo. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu amuchiritsa iye nayenso? Pango uwo umene uli mdzanja lanu, umene inu mwaukwezera kwa Mulungu ngati umboni. Musakayikire zimenezo tsopano, mupite ndipo mukawuike mpango uwo pa mwanayo. Musakayikire ndi mtima wanu onse. Mulungu akuchiritsani nonse a inu, ndipo akupangani inu abwino. Kodi inu mungakachite zimenezo? Ndiye kazipitani, ndipo Ambuye akhale ndi inu.
Do you believe?
Inu muli bwanji? Ife tili alendo na fensi. Kodi inu mukukhulupirira? Ndicho chizindikiro. Tsopano liwu likuti mubwelere ku mawu. Sindikukudziwani inu, iye akukudziwani. Ngati iye ati andiwuze ine china chake chokhudza inu, ndiye inu mukhulupirira kuti mawu acha amene ine ndawanena atsimikiziridwa? Ndiko kutsimikiziridwa kwa iwo, mukuona? Ine ndinanena kuti iye wachita izo, kumeneko kunali kulosera. Tsopano ngati ulosi ufika pokwaniritsidwa, ndiye iye anati mumvere izo. Inu muli ndi vuto la manjenje lalikulu, limene inu mukuvutikana nalo, manjenje. Ndipo inu muli ndi chophuka, ndipo chophukacho chili pa mwendo wanu. Ndiko kulondola, si choncho? Tsopano kodi inu mukukhulupirira? Ndiye kazipitani pa njira yanu, ndipo muzikhulupirira. Ndipo monga inu mwakhulupirira, chomwe chonso zikhale kwa inu. Inu muli bwanji? Ine sindikukudziwani inu, koma Mulungu akukudziwani inu. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kunduza ine mavuto anu? Tandiyang'anani ine. Inu muli ndi mavuto, koma kwenikweni inu mwayima pano chifukwa cha wina wake. Ndipo ndi mmodzi amene analeredwa ndi inu, ndi mchemwali. Ndiko kulondola. Tsopano kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kunduza ine chimene chavuta ndi mchemwali wanuyo? Kodi inu muvomereza zimenezo? Iye ali ndi vuto la mtima. Ndiko kulondola. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye achiritsidwa tsopano? Ndiye molingana ndi chikhulupiriro chanu zikhale choncho kwa inu. Bwerani dona, inu muli bwanji? ngati Mulungu atandiuza ine limene lili vuto lanu, kapena zimene inu mwazichita, kapena china chake, kodi izo zikupangitsani inu kukhulupirira? Inu mukudziwa kuti ine sindi, ine sindi kukudziwani inu, limene lo lingakhale khalidwe lake likuzizindikiritsa lokha mwa ine, molingana ndi mawu amene iye anawalonjeza. Inu mukukhulupirira zimenezo? Ndinu wina. Inu muli ndi zovuta monga mkazi wa usinkhu wanu angakhalire nazo. Koma lingaliro lanu leni ndi la wina wakenso. Chokumba chanu kwa Mulungu, inu mukumufunafuna Mulungu, osati kwa inu eni, koma kwa wina wakenso. Ameneyo ndi mwamuna wanu. Ndipo iye ali ndi vuto la mtima. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye, Mulungu amuchiritsa iye, kazi pitani, mukukhulupirira zimenezo. Ndipo monga inu mwakhulupirira, chomwe chonso izo zikhala kwa inu. Sopano mukuona, kulalikira konseko, kwa ola lija limene ine ndakhala ndi kulalikira izo kuti zonse zimene izo zinali anthu atatu kapena anayi adutsapo sopano ine ndikulephera ngakhale kuti ndiime pano mukuona mwaona basi khamu lonseli likungooneka mwamkaka kuzungulira kuno mukuona Yesu anati mphamvu zandichokera ine ndipo ngati mkazi mmodzi kukhudza chovala chake sinachotsa mphamvu kuchokera mwa iye ndipo iyeyo mwana wa Mulungu nanga bwanji ine wochimwa wopulumutsidwa mwachisomo chake. Iye anati, zinthu zimene ine ndikuzichita, inunso muzidzazichita. Zochuluka kuposa izi, inu muzidzazichita. Ine ndikudziwa kuti King James amati zazikulu, koma ngati inu mutatenga kumasulira kwa pachiyambi, anati zochuluka kuposa izi, inu muzidzazichita. Palibe amene angachite zazikulu, iye anaukitsa akufa, ndipo anayimitsa chilengedwe, ndipo anachita chilichonse. Koma iye anati, zochuluka kuposa izi, inu muzidzazichita chifukwa ine ndikupita kwa Atate. Dziko silimadzandionanso ine, koma inu muzidzandiona ine, pakuti ine taonani. Ine ndi pronouni ya umwini. Ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu. Ndiye si munthuyo, ndi Kristu. Ine ndikunena zimenezo kuti ndizigwedeze ndekha pang'ono pokha, kuti ndikhale ngati ndazibweza ndekha. Iwe umafika pamalo mpaka kuti pakapita kanthawi, sipamene iwe uli pamwamba apo kapena pansi apa ndi pakatikati. Ndangati akumvetsa zimenezo. Ine ndikudziwa inu, inu mukuganiza kuti inu mukumvetsa. Ine ndikutero inenso. Kodi inu munayamba mwadziwapo kuti andakatulo ndi aneneli nthawi zonse amakhalama njenje? Ndangati amadziwa zimenezo. Ndangati anawerengapo za William Cowper, wandakatulo wankulu wa Chingerezi. Inu mukudziwa analemba alikasupe wodzaza ndi magazi ochokera ku misempha ya Emmanuel. Iye atatha kulemba nyimbo imeneyo. Kodi inu munamva zimene zinamuchitikira iye? Ine ndinayima pafupi ndi manda ake osati kale litali. Iye anayesera kuti achite kudzipa. Ndipo anadzigwetsera mu mtsinje. Ndiyangati amene anayamba amvapo za Stephen Foster. Anamupatsa America nyimbo zopambana za chikhalidwe chake. Iye anali nazo izo mmutu koma osati mu mtima. Nthawi iliyonse kudzoza kukamukhudza, iye amakhoza kulemba nyimbo. Ndiye pamene kudzoza kwamuchokera, iye samadziwa kuti achite chiyani, ndi iye mwini. Ndipo iye anatayika. Iye anali akuledzera. Ndipo potsiliza pamene iye anayamba kuti achoke mukudzoza kumeneko, iye anamuitana wantchito wake, ndipo anatenga lezala ndi kudzipha yekha. Izo nzona. Tayang'anani pa Eliya mneneri. Iye anapita pamwamba apo, ndipo anayitanitsa moto kuchokera kumwamba. Anayitanitsa mvula kuchokera kumwamba pa tsiku loyamba. Ndipo anatsekera miyamba, ndipo anachita zonse izo. Ndiye pamene kudzoza kunamuchokera iye, iye anapita kuchipululu, ndipo ankafuna kuti akafe. Ndipo Mulungu anakamupezako iye, patatha masiku 40, atadzikokera mumphanga. Si choncho. Tamuonani Yona, mneneri. Atatha kupereka uthenga wake, iye anakwera pamwamba, ndipo anakakhala pa phiri, anamufunsa Mulungu kuti amulole afe. Mulole wantchito wanu amuke muntendere. Anthu samazimvetsa zimenezo. Ayi. Inu simungatero. Ngakhalenso ine sindingafotokoze. Ngakhale munthu winayo. Inu simungate kumufotokoza Mulungu. Mulungu samadziwika ndi kafukufuku wa sayansi. Mulungu amadziwika ndi chikhulupiriro. Ife timamukhulupirira iye. Inu mungazifotokoze chotani? Kodi izo zingakhale bwanji chikhulupiriro apanso? Ife timamudziwa Mulungu mwachikhulupiriro. Mpingo sudzadziwa konse kuvutikira kwake ndi kulemetsa ndi mavuto ndi mayesero zimene zayesera kuti ziubweretse iwo uthenga. Iye amatero. Mphoto yanga si imabwera kuchokera kwa anthu. Taonani apa dona. Inde mofulumira mkazi ameneyo ali ndi mtunzi wakuimfa. Mulungu sakubwera kwa mkaziyo nthawi yomweyo. Ine ndikukhoza kuona Kodi inu, simu kuona, ndima umene wapachikika po muzungulira iye, iye afa chimozi mozi basi, monga dziko. Kuno, osatikale litali, iyo anajambula chitunzi cha china chake monga chimenecho, ndipo ndilinacho icho kunyumba. Iye alindi ntunzi wakuda, wapachikika pafupi ndi iye. Iye alindi ntunzi wakuimfa. Dona wangonoyo, anachitidwa po operation. Ndipo mu operation iyi, iyo anamuchita operation chifukwa cha cancer. Ndipo tsopano, iye akumakala ndi mavuto, mitundu yonse ya chabwino, zangokala zomuchitikira zambiri. Chintu chimodzi, ndinofoka kwambiri, inusi mukuta kuima. Chintu china ndi chakuti, kuchokera muchikhodzodzo, mukumakodza mafinya. Tsopano, kuchitira kuti inuone, kuti ine, sindikungonena china chake, mukuona. Ndiko kulondola kumeneko. Koma dona, adokotala anayesera. Ine ndikumuyamikira iye chifukwa cha izo. Koma iye anali mankhwala. Koma Mulungu ndiye ochiritsa. Inu mungafe monga choncho. Iye anachita zonse zimene iye akanachita. Kodi inu mukukhulupirira, bwerani kuno miniti yokha. Ndi ulamuliro wopatsidwa kwa ine ndi Mulungu wamphamvu zonse, kuchitiridwa umboni kwa ine ndi mngelo amene ali pano tsopano maonekedwe alawi la moto, ine ndikumutsutsa njerekezi uyu amene akutenga moyo wa mkazi uyu mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Pitani mukukhulupirira tsopano ndi zonse zimene zili mwa inu. Kakhulupirireni. Inu muli ndi vuto limene limapha anthu ambiri kuposa china chilichonse. Vuto la mtima. Iwo amadzinenera kuti ndiyo nthenda number one. Koma si choncho bwana. Chimo ndilo nthenda number one. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye ndi wokhoza kuchiritsa vuto la mtima limenelo? Ndikukupangani inu abwino, ndiye kazipitani, mukhulupirire zimenezo. Mulungu akudalitseni inu. Inu mukuganiza kuti Mulungu akhoza kuchiritsa msana wanuwo? Ndikukupangani inu abwino. Kodi inu mukhulupirira izo ndi mtima wanu onse? Muzipita mukhulupirira izo Mulungu, mukaone zimene zitakachitike kwa inu. Inu mukhala bwino. Nyamakazi ndi vuto la mtima. Koma inu mukhulupirira kuti Mulungu akhoza kukuchizani inu ndi mtima wanu onse? Inu muvomereza izo monga momwe mwakhulupirira ndi momwe ziti zikakhalire kwa inu. Tsopano pitani, mukakhulupirire izo ndi mtima wanu onse, ndipo Mulungu akuchiritsani inu. Inunso muli ndi vuto la msana. Kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu Kristu akhoza kukuchiritsani inu? Zipitani tsopano, mukhulupirire izo ndi mtima wanu onse. Ine sindingathe kukuchiritsani inu. Mwaona? Kugwa manjenje, ndipo komanso inu muli ndi nyamakazi. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kukuchizani inu? Kukuchizani inu? Kodi inu mukuvomereza zimenezo? Pitani, ndipo muzikhulupirira izo ndiye. Zimakupangitsani inu kukhala maso nthawi zambiri, mumakhosomola. Koma Mulungu amachiza mphumu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Kodi inu mukukhulupirira kuti iye akuchiritsani inu tsopano? Mulungu akudalitseni inu. Ziko mwenu, chifukwa cha chikhulupiriro chanu. Nanga bwanji ngati ine nditati ndisanene mawu kwa inu, kungoyika manja anga pa inu. Kodi inu mungakhulupirire? Bwerani kuno. Ine ndikuyika manja anga pa inu mu dzina la Yesu Kristu, ndipo nyamakazi ikusiyeni inu. Iyo ikuchoka. Bwerani. Bwerani Mulungu. Kodi inu mukukhulupirira? Chabwino. Zimenezo ndizodabwitsa. Ndiye mupite mukadye chakudya chanu cha masana, ndipo mʼmimba mwanu mukakhala bwinobwino. Vuto la msana lambiri, ilo lakhala likukuvutitsani inu kwa nthawi yayitali. Pitani mukukhulupirira inu. Pitani mukukhulupirira, inu mukhala bwino, ndipo Mulungu akuchitirani inu zimenezo. Amen. Ndi zimenezotu. Ambuya akudalitseni inu mʼbale. Amen. Matenda ashuga sikanthu. Kuti Mulungu akuchiritseni, iye akhoza kuachiritsa iwo. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Chabwino. Ndikuvomereza zimenezo, ndipo pitani mukukhulupirira, iye tsopano ndi mtima wanu onse. Inunso mulinayo iyo mu magazi anu. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu? Pitani mukakhulupirire izo ndi mtima wanu onse, ndipo mukakhale bwino. Inu mukukhulupirira iye anakuchiritsani inu, ndiye pamene icho chinakukhudzani inu, iye anatero. Vuto la uzimayi, vuto la mtima. Inu mukukhulupirira izo? Pitani mukachiritsidwe mu dzina la Yesu. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu achiritsa msana wanuwo? Impso zanu zikhala, akudalitseni inu. Basi kazipitiranibe. Ine sindimachiritsa. Ine sindingathe kukuchizani. Ine sinchiritsi. Kodi inu munaganiza chiyani pamene iye ananena za msana wawo? Kodi inu mukukhulupirira kuti wanu wachiritsidwa naonso? Chabwino. Ingo pitani. Mukukhulupirira zimenezo ndiye, muzingopita mukukhulupirira zimenezo ndi mtima wanu onse. Wanunso, Kodi inu mkulupila kuti mulungu akuchilisa ninu. Pitani mukakulupile izo, ndintima wanonse. Mulungu apereka izo ngati inu. Inu mwenye nila kuti mkulupile izo mulimonse. Kodi inu mkulupila kuti mulungu akuchilisa ninu inunso. Chabu inu, mulungu akudalitse ninu. Muzingo sunti la janso golo, ndikuma kulupilila ndintima wanonse. Bwela anibwana. Kuuka koera kwa kale kukuukila pansi. Kufufuza kwa izo kumasonyeza matenda ashuka. Kodi inu mkukulupila kuti iye akuchilisa ninu. Tia intipite kukulogota kuti mkapatsidwe makazi tsopano. Mwachi kulupilo muzina wa Yesu Kristu. Mulole iye achilitsidwe. Amen. Mulungu akudalitse ninu mbale. Mkukulupilile ndintima wanonse. Kodi inu mkukulupilila. Nangabwanji ena inu maombetse la tsopano. Kodi inu mkukulupilila ndi mitima yanu yonse. Ndi Yesu Kristu aliyemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kodi inu mkukulupilila zimenezo. Nangabwanji chigawo ichi. Dona wang'ono amene wakhala akuyangana kumene pa ine pamenepo akuvutika ndi vuto la uzimayi. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu wavala chikhoto cha ching'ono cha blue chabwino. Mukhulupirire tsopano Yesu Kristu akuchizani inu. Ndi zophweka chomwecho basi. Dona wakhala kumbuyo kwa inuyo watsitsira kuda. Iye anati zikomwe inu Ambuye china chake chamukhudza iye. Iye samadziwa kuti icho chinali chani. Vuto la chikodzodzo la kusiyani inu atakhala pomwepo. Mbuyo komwe kwa dona yemwe anachiritsidwa pomwe apo. Ngati inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse pamenepo, dona, inu mukutero chabwino. Kwezani mwamba dzanja lanu, ngati inu mukufuna kuti muvomereze zimenezo, Mulungu akuchizani inu. Nanga bwanji uyu pansi apa, wina wake umu. Mbuyo ukomwe umvetsera. Tsopano mukhale molemekeza kweni-kweni, musasunte, mukuona, matenda awa amapita kuchoka pa wina kupita pa wina. Nanga bwanji inu bwana, bambo kalamba uyu amene wakhala apa mu mpando uwu. Kodi inu mukukhulupirira? Kodi inu mukhulupirira kuti Mulungu akhoza kukuchizani inu, nyamakazi? Ndipo inu muli ndi kubanika. Inu mukhulupirira kuti Mulungu achilitsa zimenezo? Inu mukutero? Chabwino, inu mukhoza kulandira zimene inu mwazipempha. Ngati inu mungakhulupirire. Kodi inu mukuganiza chiyani dona? Mwakhala pafupi ndi iyeyo. Kodi inu mukukhulupirira inunso? Kodi inu mukukhulupirira? Kodi inu mukukhulupirira Mulungu akhoza kunduza ine kuti vuto lanu ndi chiyani? Inu muli kutali ndi ine. Mungo mukhulupirira iye tsopano. Kodi inu mukukhulupirira kuti ine ndakuwuzani inu choonadi? Ndiye kukwera kwa magazi kwanu kutsikira pansi. Inu mukukhulupirira zimenezo? Inu munakwezera mwamba dzanja lanu inunso. Inu mumayesera kuti mumulimbikitse iye. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kunduza ine zimene? Inu mwakhala wabwino kwambiri kuti mumuthandizire iye. Tsopano Mulungu akhala wabwino kuti akuthandizeni inu. Inu muli ndi vuto la uzimu limene lakhala likukuvutitsani inu. Ngati zimenezo ndizoona, mugwedeze dzanja lanu monga chonchi. Izo zikonzedwa tsopano. Iye wakonza zimenezo. Ndiyangati akukhulupirira. Ndiyangati ainu ati avo amene yosi Mkristu. Ali ndi kumvelera kwa kuti Yesu Kristu alipompano. Amene akufuna kuti aimirire tsopano ndi kuti Yesu, ine ndikufuna kuti ndizizindikiritse ndekha ngati ochimwa. Kodi inu mundikhululukira ine machimo anga? Muimirire pa mapazi anu. Mulungu akudalitseni inu bwana. Mulungu akudalitseni inu. 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 Ndizo Mulungu akudalitseni inu. Inu, inu, ichi. Iye akukuonani inu. Iye amalemba dzina lanu pamene inu muchita zimenezo. Chakuno kuchipinda cha mwamba. Imirirani ndikuti Ambuye Yesu, ine ndikufuna kutero. Ine ndikufuna kuti ndizindikiritsidwe. Ine ndikufuna chifundo chifukwa cha moyo wanga. Mulungu akudalitseni inu bwana. Ine ndikufuna chifundo Ambuye Yesu. Iwe sukuta kuona nzanga ndi iyeyo pano. Mulungu akudalitse iwe nyamata. Mulungu akudalitse iwe. Mulungu akudalitse iwe dona wang'ono. Ndicho chinthu chopambana chimene iwe unayamba wachichitapo. Tsopano wina wakenso amene sanachite chimenecho, imirirani ndikuti ine ndikufuna kuti ndizindikiritsidwe Ambuye Yesu. Ine ndikuzizindikiritsa ndekha usiku uno. Iye amene adzavomereze chimo lake adzapeza chifundo. Iye amene abisa chimo lake sadzachita bwino. Kodi inu mutero mukukhalapo kwake? Mulungu akudalitseni inu dona. Ine ndikufuna. Mulungu akudalitseni inu. Inde. Ndipo Ambuye akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu bwana. Mulungu akudalitseni inu dona. Ambuye akudalitseni inu. Inu mukuti. Kodi zimenezo zikutanthauza chilichonse pakati pa imfa ndi moyo ndiko kusiyana kwake. Kodi inu mukuzindikira kukhalapo kwake pano? Kodi inu mukukuzindikira iko? Kodi inu mukumvelera zimenezo? Mukuona? Inu mukuziona izo? Inu mukuziona izo zikugwira ntchito? Ndi iyeyo. Ndizo ndende zimene iye ananena kuti iye akanadzachita. Kodi mukukhulupirira izo? Wina wakenso akuti, ine ndikufuna kuti ndizizindikiritse ndekha ngati ochimwa, Ambuye. Inu mundikhulukire ine machimwa anga tsopano, ngati inu mwayima kale mungukwezera mmwamba dzanja lanu. Ena inu mwazungulira makoma, kwezani. Mulungu akudalitseni inu, Mulungu akudalitseni inu. Wina wakenso akuti, uko muchipinda cha mmwamba, Mbuyo, mukuti, ine ndikufuna kuti ndizizindikiritse ndekha, Ambuye Yesu. Ine ndikupempha chifundo usiku uno, mukukhalapo kwanu kwa Mulungu. Ndikukhulupirira kuti Mulungu kumene, amene ati adzandiweruze ine, kukhalapo kwake kuli pano tsopano. Iye akudziwa kuti iye akulankhula kwa mtima wanga, ndipo akundiuza ine kuti ndikulakwitsa. Ine ndikufuna kuti ndiyimirire, ndikuti ine ndine wolakwa. Ine ndikuvomereza cholakwitsa changa. Inu mukunditsutsa ine mu mtima mwanga. Ndicho chifukwa ine ndinayimitsa nzere wa pemphero. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Kodi inu mukuganiza kuti ine ndinawimitsiranji iwo? Ine ndinawimitsa iwo chifukwa ine ndinadziwa kuti zimenezo zichitika. Tsopano alipo ena pano. Kodi inu simuimirira? Imirirani ndikuti china chake chikulankhula kwa mtima wanu. Inu mukulakwitsa. Mulungu akudalitseni inu bwana. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Ndine wolakwa, mundikhululukire ine Ambuye, ine ndikuzizindikiritsa ndekha, ine ndayimirira Ambuye pamaso panu, ine ndikudziwa kuti inu muli pano, inu muyenera kukhala muli pano, inu munanena kuti ichi chidzakhala chinthu chimene inu mukanadzachita. Tsopano ine ndikuona chizindikiro, ndipo ine ndikudziwa kuti izo zafotokozedwa kwa ine, kuti icho chiyenera kukhala chizindikiro cha tsiku la lero. Ine ndikumva liwu limene linayitana kuti ndibwerere kukulapa. Ndine pano Ambuye. Ine ndikukhulupirira chizindikiro. Ine ndikumva liwu. Liwu likulankhula ndi inu tsopano. Bwererani, omwazika. Bwererani, nyenyezi yoyendayenda. Bwererani, inu amene mwaponyedwera kunja. Bwererani usiku uno. Kodi inu simubwerera? Ingo imirirani ndikuti, ine ndikuzizindikiritsa ndekha ngati ochimwa, ndikupempha chifundo. Kodi inu muchita zimenezo, wina wakenso. Mulungu akudalitseni inu Dona. Mulungu akudalitse iwe pamwamba apo mwana. Ngati ine ndingakuponyeni inu, iye sangatero. Mulungu akudalitseni inu Dona. Zimenezo ndizabwino kwambiri. Zimenezo ndizabwino kwambiri. Wina wakenso, ingo khalani, ine ndikufuna kuti ndidikirebe kanthawi pang'ono. Chifukwa ine ndikumvererabe kulemedwa pano mwaona. Wina wakenso, Mulungu akudalitseni inu Dona. Ndimomwe muyenera kuchitira izo. Ndizimene zotu. Wina wakenso, ine ndikufuna kuti ndizizindikiritse ndekha. Ndingo imirira ndekha ndikuti ndine wolakwa. Ine ndikupempha chifundo. Kodi inu muchita izo? Mofulumira ndithu ife tisanapite patsogolo. Dzukani ndikuti ine ndikufuna kuti ndizizindikiritse ndekha. Ambuye Yesu, Mulungu akudalitseni inu Dona wang'ono. Inu mukudziwa, mwina mwake inu musanakafike kwanu. Koma nthawi zina, kapena inzake, padzakhala chifunga chozizira, chidzabwere pa nkhope yanu. Mwina mwake, mawa wina, adokotala adzabwera, ndipo adzamvelera kugunda kwa mtima wanu, kukukweza mpaka mkwapa. Palibe chimene chingathe kuchitidwa. Ndiye inu mudzamvelera mafunde ozizira a imfa, akuyandama pa nkhope yanu. Inu mudzakumbukira zimene inu mwazichita. Kumbukirani, iwo sangakukwirireni inu mwakuya kwambiri, iwo sangathe kuchita kalikonse kwa inu. Mulungu analonjeza, ine ndidzakuukitsani inu kachiwiri pa tsiku lomaliza. Taonani, iye amene amva mawu anga, ndikhulupirira pa iye amene anandituma ine, ali nawo moyo wamuyaya, ndipo sadzabwera kuchiweruzo, koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Wina wake afufute zimenezo ngati inu mungathe. Yesu Kristu ananena zimenezo. Iye amene akhulupirira ndiye kuti amene amvetsa mawu anga, ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine, ali nawo moyo wamuyaya, sadzabwera konse kuchiweruzo, kutsutsidwa, koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Chifukwa iye wakhulupirira pa mwana wobadwa yekhayo wa Mulungu, amene Mulungu anamuukitsa zaka zikwiziwiri zapitazo, ndipo ali wamoyo pano usiku uno, akusonyeza maganizo ake a chiukitsiro chake. Kodi pangakhale wina amene angayimirire zitatha zimenezo? Ena akuti, ine ndikufuna kuti ndiwalandire iwo. Ine ndikufuna kuti ndimulandire iye. Mulungu akudalitseni, Mulungu akudalitseni inu. Zimenezo ndizabwino kwambiri, Dona wang'ono. Chimenecho ndi chinthu cha pamwamba. Ine ndikufuna kuti inu muzindikire. Ine ndinaona kuitanira paguwa kuno nthawi ina kale. Anthu akubwera akutafuna chingamu, akugundana wina ndi mzake mbali. Koma kodi inu munazindikira kuona mtima pa nkhope za anthu amenewo? Akazi ang'ono amenewo, ngakhale nditatha kuwadzudzula iwo zakudula tsitsi lawo, atazipentapenta, ndikuzipentapenta kumeneko, ndi tsitsi lodula anangoyimirira chimodzimodzi basi,
ndine ochimwa, mundichitire ine chifundo Mulungu. Ndi mbewu imeneyo ili mmenemo. Kuwala kunawalira pa iyo, ndipo iwo akudziwa zimenezo. Mulungu akudalitseni inu. Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu tsopano. Ine ndikufuna wokhulupirira aliyense muno amene wayima pafupi ndi munthu ameneyo, amene wayimirira ayike dzanja lake pa munthu ameneyo. Mutero inu, mmodzi yemwe anayimirira, iwo anayimirira pafupi ndi inu, ngati ndinu Mkhristu, muyike dzanja lanu pa mlongo mbale. Ine ndayika dzanja langa pa inu tsopano. Ine ndipemphera. Atate akumwamba, alipo pano usiku uno, amene akukukhulupirirani inu, mbewu zina zinagwera mphepete mwa njira. Inu munati, mbalame zinabwerapo, ndipo zinadzatola izo. Zina zinagwera pa nthaka ya miyala, ndipo minga ndi nthula, koma zina zinapita mpaka pa nthaka ya bwino ya chonde. Ndipo kukhalapo kwanu popeza kuli pano usiku uno, zawakhutitsa ambiri pano usiku uno kuti inu ndinu mwana wa Mulungu, kuti ndinu wa moyo kwa nthawi zonse. Ndipo inu munalonjeza, chifukwa inu muli moyo, nafenso tikhoza kukhala amoyo. Ambuye Yesu, iwo anakweza mwamba, ndipo anayimirira ngati mboni kuti iwo akukukhulupirirani inu. Tsopano Ambuye, ine ndikudziwa kuti inu mudzawayimira iwo pa tsiku limenelo. Perekaniza Ambuye, ine ndikuwapereka iwo kwa inu mu dzina la Yesu Khristu. Mulole iwo azikapita ku mpingo wina wabwino, ndipo akabatizidwe mu ubatizo wa Chikhristu. Mulole iwo akadziphatike okha ndi gulu lina labwino la okhulupirira. Mulole iwo akadzazidwe ndi mzimu woyera. Mulole iwo adzakhale ziko za uthenga ngale mu kolona wanu pa tsiku limenelo. Ndipo ngati ine sindidzawaonanso iwo kachiwiri mbali ino ya tsiku lalikulu limenelo, mulole ine ndidzawaone iwo pa tsiku limenelo monga zinali mmasomphenya akuti, kodi inu simukundikumbukira ine kunali ku Baton Rouge usiku uja pamene ine ndinayimirira? Perekaniza Atate, iwo ndi anu kudzera mu dzina la Khristu. Apa pali patsogolo panga bokosi la mipango, nsapato zing'onozing'ono ndi nsapato ta ana. Mipango ndi nsalu ndi zovala. Ife timaphunzitsidwa mu Baibulo kuti iwo anatenga kuchokera mthupi la Paulo oyera mipango ndi zovala. Mizimu yosayera inawachokera anthuwo. Tsopano Atate, ife tikudziwa kuti sindife Paulo oyera, koma inu mukadali Mulungu yemweyo, kotero ine ndikupemphera kuti inu mupeleke zotsatira zomwezo pamene moona mtima kambado kano kakukhulupirira. Iwo sanamukhulupirire Paulo chifukwa iye anali Paulo. Anamukhulupirira Paulo chifukwa inu munazizindikiritsa inu nokha ndi Paulo. Tsopano iwo akukhulupirira chinthu chomwecho usiku uno Ambuye, kuti inu mwazindikiritsidwa pakati pathu usiku uno. Ndipo tsiku lina ife tidzanena kuti olemba wina amatiuza ife kuti Israeli anali pa njira akupita ku dziko lolonjezedwa, ndipo nyanja yofira inawatsekereza kuwalekanitsa iwo ndi dziko lolonjezedwa. Olemba ananena kuti Mulungu anayang'ana pansi kudzera mulawi la moto lija ndi maso aukali pamene ilo linkaenda pa Aisraeli. Ilo linkachititsa khungu mdima kwa osakhulupirira ndi kuwala kwa Israeli. Ndipo pamene nyanja yofira iyo inawatsekereza iwo, iyo inachita mantha, ndipo iyo inadziyalulira mbuyo. Ndipo Israeli anawoloka kumapita ku dziko lolonjezedwa pa nthaka yowuma. Ambuye Mulungu, muyang'ane pansi usiku uno kudzera mʼmagazi a Yesu Khristu mwana wanu, pamene ine ndikuyika manja anga pa mipango iyi. Pamene iyo ikayikidwe pa odwala, mukalole mzimu woyera Ambuye mukayang'ane pa munthu ameneyo, ndipo mulole matenda akachoke pa iwo, ndipo iwo akawolokere kupita ku dziko lija la thanzi labwino ndi mphamvu. Pakuti Baibulo linati pamwamba pa zinthu zonse kuti iwo ankakhumba kuti ndidzakhale athanzi labwino. Perekanize Ambuye, ine ndikuwatumiza iwo mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
Let's just sing.
Tsopano kukhalapo kwake kuli pano, tiyeni tizingomupembedza iye mu nyimbo mokoma.
mungathe kuyimba iyo kwenikweni monga chonchi. Ngati inu mungathe tsopano kwezani mwamba manja anu. Tiyeni ife tiyimirire tsopano mkweze manja anu kachiwiri. Aliense aimbe munzimu tsopano utenga wocheka kweni kweni. Tiyeni tumupembedze iye mukukhalapo kwake. Iye amakonda kuti azipembedzedwa. Sopano tieni tizing'ung'udza iyo ine ndi sopano pamene inu mukuchita zimenezo ine ndikufuna kuti inu mugirane chanza ndi wina wake ndikuti Mulungu akudalitseni inu mwenda njira Mulungu akudalitseni inu mwenda njira monga choncho ndife mmodzi ndi wina ndi nzake a Methodist ndi a Baptist a Presbyterian a Pentecost donse tigirane chanza wina ndi nzake Mulungu akudalitseni inu mwenda njira ndicho chimene ife tili amwenda njira amundamo Mulungu akudalitseni inu mwenda njira Mulungu akudalitseni inu mumunda Tsopano tieni tikweze manja athu Tieni ife tiwiramitse mitu yathu modzichepetsa mupemphero. Musayiwale m'mawa Sunday School. Mwanjira ina kapena inzake, ine ndikungomverera kukhalapo kwa Mulungu kwenikweni mu mtima mwanga. Zikukhala zondivuta kwambiri kuti ine ndichokepo usiku uno. Mwanjira ina, ine ndikumverera kuti Mzimu Woyera wakondweretsedwa usiku uno. Ife mwina mwake tikhala ndi msonkhano waukulu mawa. Waona anthu akubwera kwa Kristu inu kuona. Wina wake akudabwa chifukwa chimene ine sinapangire kuitana pa guwa. Ine ndidikirira mpaka nditatsogozedwa kuti ndipange zimenezo mukuona. Ine ndikudalira kuti aliyense amene anakweza dzanja kapena anayimirira. Ine ndikudalira kuti mawa mukakhala pa mpingo wina wabwino kukatenga malo anu pakati pa okhulupirira. Pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa tiwapempha abusa pano kuti abwere patsogolo ngati iwo angathe kuti atibalalitse. Mulungu akudalitseni inu tsopano ndi mitu yathu ndi mitima yoweramitsidwa pamaso pa Mulungu.